Inkosi kubusise mfowethu, ngibonga kakhulu. Ngiyabonga bazalwane ngokuba ngiyabonga. Ngifisa ukuthi ngiyabonga bazalwane bami abahle ngalokhu ukwethulwa. Bengingeke ngibe nenye inkululeko futhi ngizizwe le ukuthi angisekho ekhaya kunokuba bengisepulpiti lami uqobo ekhaya. Nkulunkulu anibusise, ngilapha ngenhloso ukuba ngifake inetha lami kanye nelenu ukusiza ngakho konke esingakwenza ngenxa yombuso kaNkulunkulu, ukubamba wonke umphefumulo oduka uqhele kuNkulunkulu. Impela ngiyanibonga ngalokho futhi ngethemba ukuthi nizobe ningikhulekela njengoba ngikhonzisa, futhi akukho lutho olungcono kunesendlalelo esihle lapho ukhonzisa abantu bonke. Inkosi nibusise. Sanibona kusihlwa bangani, ngijabule kakhulu ukuba lapha futhi kulobu busuku kuleli hole elikhulu kakhulu lalemfuyo noma indawo yombukiso lapha. Ngicabanga ukuthi lesi cishe isikhathi sami sesithathu ukuba lapha, futhi isikhathi ngasinye bekulokhu kufakazela isibusiso esinjalo ukuba lapha nokuhlangana nabantu lapha baseCalifornia. Ngiletha kini kulobu busuku izilokotho ezinkulu nezibusiso ezivela kubazalwane baseMpumalanga nasebandleni elisempumalanga, ukusho kini ukuthi baphila kahle ngaphansi kokuhlinzeka okukhulu kukaNkulunkulu. Futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzoninika nonke umnyakazo omkhulu ngenkathi siselapha ndawonye kulolugu lwaseNtshonalanga. Ngifisa ukubonga abazalwane bami lapha ngale nhlanhla enkulu yokuxhasa umhlangano lapha, njengoba ngizizwelile ukuthi kanye futhi ngaphambi kokuya phesheya kwezilwandle bekuyoba yinhlanhla enkulu kimina ukuvakashela abangani bami phansi naphezulu kulolugu lwaseNtshonalanga. Futhi silapha kulobu busuku egameni lenkosi uJesu ukukhonza kanye nokwenza konke singakwenza ukusiza wonke umuntu ukuthi amazi kangcono kunalokho abakwenzayo manje. Ngethemba ukuthi lapho umhlangano usuphelile ngimazi kangcono kakhulu kunokuba ngazi manje, ngoba usuku nosuku sonke siphilela leyo ndloso ukuzama ukumazi kangconywana. Niyazi obunye wathi kimi esikhathini singeside sedlule ngangikhuluma ngokuthile futhi ukufundwa nokubhalwa kolimi kwami kubana impela empeleni, futhi ngakho ngimunye wathi kwakuyisazi sezenkole sikhulu kokuqala nje, wathi awulazi nje iBhayibheli lakho. Ngathi kodwa ngimazi kahle ngempela umqambi, ngakho yilokho-ke okwazi yena kungukuphila. Futhi uma engumqambi wezwi uzohlala njalo esekela izwi lakhe ukuthi liqiniso. Ngiyakukholwa lokho, futhi kuningi angakwenza futhi akwenzayo okungalotshiwe eBhayibhelini, kodwa inqobo nje lapho ngikubona ukuvezwa nje emakhasini ngizizwela ukuthi beniyokubiza ngani na leso siqiniseko. Niyazi ukuthi yonke into ihamba kahle ngoba kubukeka sengathi kugijima emakhasini ngqo, ngakho lokho kusenza sizizwe singcono. Sisendleleni yethu manje senyukela ngase Anchorage Alaska, senyukele ogwini lwaseNtshonalanga, siqala lapha California, sisuka nje Green Lake eWisconsin, lapho iFull Gospel businessman ukuthi izikhathi ezimbili zokugcina ngilapha nganginabo, futhi saba ne ingunguthela yesifunda eGreen, ngikholwa ukuthi bekuyiGreen Lake eWisconsin. Sase sehlele eChicago ngenhlanganyelo ethile lapho kanye namaKristu, saba nesikhathi esimnandi kakhulu, umbuthano omkhulu, abantu abaningi, nenkosi sibusesile ndawonye emizamweni yethu ebuthaka yokuzama ukukhonzisa abantu bayo. Kwase kuthi ke ukusuka lapho sahamba, sisuka lapho siya ngale eSouthern Pines eNorth Carolina. Ngihlala ngifuna ukuyibiza leyo ngokuthi iSouthern Pines, bekufanele kube yiSouth Carolina kodwa kuseNorth Carolina. Futhi impela saba nesikhathi senhlanganyelo lapho ngengqungquthela ye-Interdenominational Brotherhood, isikhathi esimnandi kakhulu kangako. Bese kuthi ke ukusuka kulokho kwehle kungene ukuya eSouth Carolina, ukuya eColumbia, futhi lapho sahlangana nabantu, futhi kwaziwa ukuthi sizalapha ugwini lwaseNtshonalanga. Bonke ugogobele lapho njengoba sonke sinjalo abahambi ovuma leli themba elikhulu esinalo kuKristu. asisho ukuthi leli ikhaya lethu singabahambile bafokazi sifuna umuzi omakhe nomenzi wawo wonke uNkulunkulu leso ngokuyisimo sengqondo sikaAbrahama wayebheke umuzi futhi singabantwana bakaAbrahama sikuKristu siyinzalo kaAbrahama kusobala siyazi ukuthi uIsaka wayeyinzalo yemvelo nenzalo yemvelo yonke yayiwufuna lowo muzi inzalo yobukhosi ifanele iyibheke kangakanani ke inzalo yobukhosi kaAbrahama na futhi ngikholwa ukuthi ibandla namhlanje elibizelwe ngaphandle liyinzalo yobukhosi kaAbrahama siyasho ukuthi leli kulona ekhaya lethu ngokuba sinalo ihange lapha emhlabeni futhi uma sinalo ngithemba ukuthi sizolinqamula lihambe ngokushesha kakhulu ukuze uma beyoza kulobu busuku besiyokhushulelwa phezulu singagxilisi okwehange phansi emhlabeni ngibonga kakhulu ngaleli thuba futhi manje ngiyazi ukuthi kuba leyithi ngokushesha kakhulu kuningi okungashiwo kubonakala sengathi yesikhathi esincane kakhulu kukusho kodwa kwenza wena uthi ukuba nokwethuka njengezwe lonke ngaphansi kwengcindezi uzama ukuphuthuma futhi wenze ukuthile kodwa ngithemba ukuthi ngeke sikwenze lokho ngesikhathi salomkhankaso ukuthi nje sizoba nje njengoba sasivame ukuba njalo esikhathini eside esedlule sithi nje ukudedela ingcindezi futhi sehlisele phansi futhi sibe yithi nje sibe nje ngamaKristu futhi sihlanganyele omunye nomunye futhi kuyilapho igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lehlanza kukho konke okungcola futhi manje nami ngiza ukuzophonsa inetha lami phakathi kanye nalabo abazalwane manje niyazi ngamunye wenu singabadobi niyazi ukuthi inkosi yatshela umdobi ngesinye isikhathi yasho ukuthi amlandele futhi babe ngabadobi babantu futhi yilokho kulapha emsamo kulobu busuku ngabadobi babantu sima ekhoneni ndawo ebandleni lethu siphonsa inetha ngokudabula komakhelwane futhi sibuthane ngakho konke singakwenza singenisa sonke isoni kungena indaba ukuthi ukusiphi isikhundla sizama kumletha kuKristu awu kona ke kuze isikhathi lapho sifuna ukufinyelela endleleni yokuphuma ngakho ke sihlanganisa wonke amanetha ethu ukuze sikwazi ukuphuma le futhi sithole ihale elikhulu futhi lokho esekuzele lapha kulobu busuku futhi ngisanda kweluka inetha lami enhlanganyelweni yothando ngakubazalwane bami kanye nenetha labo kuphonsa phandle le udabula eLos Angeles nangakhona futhi sibone ukuthi mingaki imiphefumulo esengangena kuyo ngenxa kaKristu leyo yinhloso yokuba lapha manje thina isizathu siyazi ekudobeni ngenetha uthola konke okuzayo kodwa kukhona abanye lapho abazoba yizinhlanzi ngokuqinisekile njengezwe futhi uNkulunkulu uzobathatha manje ngikhulekeleni njengoba ngikhuluma futhi ngikhulekele abagulayo futhi angisiyena umphulukisi mina ngibizwe ngalokho kodwa ngiyena ngingumfowenu nje umfowenu lapha ekhulekela abagulayo futhi ngakho ngiyazi ukuthi ubufakazi bonikeza kufuqa okukhulu futhi nje kukhona ukuthile okwenzekile izolo busuku noma eduze lobusuku bokugcina eColombia kwenza izindaba ezithile ezweni lapho abakwazanga ukufaka inganyana emgqeni womkhuleko bekungumntwana onekhanda linamanzi ubuso bakhe obuncane bomuncikile futhi ikhanda lakhe liphumeleli ibibukeka sengathi inonyaka noma imibili obudala futhi amehlo akhe belenziwe niyazi ukuthi aba kanjani nemithambo emikhulu ekhanda layo futhi abelaphi izinyanga zasemhlabeni bebefanele bayijove nsuku zonke kuyigcina iphila futhi abakwazanga kumngenisa umfo omncane ngakho baba naye engemva kwekhethini ngase ngibuyela ukuyomkhulekela ngoba baya bakhulekela lapho beza namakhadi omkhuleko futhi bathatha amakhadi futhi bawakhipha usuku ngalunye futhi lokho nomfo omncane ubengenalo ikhadi nomama ubengasakwazi ukuhlala ngaphezu kwalobo busuku bubodwa ngakho sakhulekela umfo omncane emva komsamo futhi ngakusasa kuseni kwakuyinto emangazayo kakhulu yonke leyo mijambo emikhulu wawungasekho nekhanda lakhe elincane laseli jwayelekile ngokubonakalayo ngakho bamehlisela kwadokotela engashe lutho futhi umelaphi wambhekisisa futhi wamcilonga ukuthi legazini lakhe kwadingeka bathathele imijovo futhi wathi mntwana akadingi ngisho nomjovo wathi angikaze ngikubone kufana nalokhu ngaphambilini futhi ngakho kwavele kwenza amahlebezi amakhulu komakhelwane futhi njengoba kwakunjalo ngezikhathi zeBhayibheli kwasakazwa yonke indawo uthando nodumo lwenkosi yethu uJesu ukuthi usengabaphulukisa kanjani abagulayo kungakhathaleki ukuthi kuyini usengakuphulukisa khona uyewa amandla afakwe ebhokisini futhi usinike ngamunye isihluthulelo lelo igama lakhe futhi uma singesabi ukulisa yena ngani impela uzosayi impela uzokwenza ishekele ibe lihle ngenkathi lifika lapho uma linegama lakhe ngemva kwalo cela kubaba noma yini egameni lami ngizolwenza wathi futhi ngiyakukholwa lokho noma yini eniya kukucela egameni lakhe nikholwa ukuthi niyakwamukela niyakukwenza manje ngicabanga ukuthi kusasekuseni isidlo sasekuseni sabefundisi ngiyacabanga ngihlale ngijabule ngalabo ukuhlangana nabazalwane bami futhi ngibheke ngabomvu kunibona bazalwane kusasekuseni ekudleni kwasekuseni futhi ngicabanga ukuthi i-businessman lapha ngani bangahle babe no umgqibelo ekuseni na ingabe lokho kusemthethweni manje na ngomgqibelo kuseni kwaClifton awu ngizothola elinye lalelo phalishi elimnandi abanalo ezansi lapho khona-ke lelo limnandi ngempela ngiyalithanda lelo ngakho sizobe sibhekile enhla lapho ukunibona enhla lapho manje kube namanzi amaningi abe ngaphezu kwedamu kusukela leso isisho saseningizimu selokhu sabonana ngaphambilini ngisondela eduze impela nokubu lawa muva nje ngokuqhuma kwesibhamu ungakubona ebusweni bami futhi kodwa inkosi yasindisa impilo yami futhi ngiyabonga ngokuba lapha bengidubula isibhamu ebesiphinde sabholwa ngomnumzane Weatherby enhla lapha futhi benginikezwe sona njengesilungile futhi ngisidubule izikhathi ezithi azibe zimbili futhi ngaqaphela ukukhukhumala ngaseringini ngase ngifaka elinye igobolondo futhi abakazi okwamanje ukuthi kwenzekeni isibhamu saqhuma futhi sahlakaza umbhobho amayadi angamashumi amahlanu ngaphambi kwami futhi sahlakaza izingcezu zesibhamu zadabula ezihlahleni futhi konke engikubonile kube nje umlilo obomvu undizela phezulu futhi lapho bona babecabanga ukuthi ngiyenga isizathu izingcezu zanamathela ogebhezini lwami futhi nje izingcezu eziyishumi nanhlanu zangena ngaphansi nje kokubona esweni lami futhi olunye lwadlula lapha futhi lwashaya lwakhipha ichopho lezinyo futhi lwangisika ebusweni futhi lapho bona angazanga nje ukuthi ngangikuphi imizuzu embalwa kusobala futhi angikwazanga ukubona futhi njengokuthi ubujikitshele ihembhege ebusweni bami cishe emavikini amane edlule ngiphakamise leliso futhi ngiyabona ngiyaqalaza ngabona indoda eyayehlele lapho kanye nami ebaleni lapho engidubula khona lokhu okuhlosiwe ibiphuma iya kokuhlosiwe futhi angikwazanga ukuzwa angikwazanga ukukhuluma angikwazanga ukuzwa noma ngibone futhi ekugcineni ngathola ukunaka kwakhe wenyukela lapho ngase ngimisa igazi ngesandla sami futhi sakhuleka negazi lanqamuka lonke futhi ngangimanzi te yonke indawo futhi bangithathe bangiyisa ngale kudokotela futhi wathi ohe ngiyakhohlwa ukuthi mangaka amathana omfuthi abathi leso sibhamu siwumela wathi lapho indoda ikhuphuka futhi yakuthola bekufanele ngabe ithole imilenze ezansi lapha futhi kungekho khanda noma amahlombe okuqhumisa leyo nsimbi bekufanele kuhlakaze wonke umzimba nya futhi kwakuseduze kangako neso lami ngenkathi sikhuma ngakho ngiyabonga ngokuba lapha ngibonga kakhulu nomelaphi owabuka indawo wathi kukhona kukodwa vo wathi akukho obekungenziwa wathi ngoba insimbi iye yonke indlela emuva esweni futhi wathi ayizange ithinte ukubona futhi wathi into kuphela engiyaziyo ukuthi engingayisho inkosi enhle kufanele ukuthi ibihlezi ebhentshini kuvikele inceku yayo ngalokho kusa kungenjalo ibingeke ngakho ngiyazizwe ngikutshela ukuthi ngigcinile lapha ukuze nginikhonzise futhi nginisize nani ningisize futhi sihlangene sonke ukuze sisizane futhi manje sifuna ukuphendukela ezwini lakhe ngiyalithanda izwi lakhe nje futhi kuncane thina njalo ngobusuku bokuqala siqala sekulethi kancane kodwa sithemba ukuhamba ngesikhathi futhi sizozama ukubakhulekela kukhona abanye abantu abagulayo uBhili ungitshele ukuthi ukhiphe amakhadi athile futhi manje uma singawangenisi onke kulobu busuku abambeni nje sizowathola futhi ningajahi futhi manje ake thina ngaphambi kokuba sifunde izwi lakhe ake sikhulume kuye umzuzwana nje ngomkhuleko njengoba sikhothamisa amakhanda ethu futhi ngethemba ukuthi izinhliziyo zethu zizokhothama nazo manje njengoba nikhothamise amakhanda enu amehlo enu evaliwe nenhliziyo yenu igxile ngabuNkulunkulu ngiyazibuza nje ukuthi ngabe zikhona yini izicelo eningathanda zikhunjulwe velani niphakamise izandla zenu futhi ngalokho nithi uNkulunkulu uyazi ukuthi yini engidingayo manje kulobu busuku uNkulunkulu abusise kuhle lokho Baba wethu wasezulwini manje sisondela esihlalweni sakho somusa besingeke sifise ukuma ngasesihlalweni sobulungiswa ngoba besingeke sibe nomuzwa wokuthi besingama lapho Kodwa lapho sifika ngendlela yomusa usibizile ukuba size futhi siyajabula kakhulu ukuthi sinenhlanhla yokusondela kuwe uJehova omkhulu namandla ngendlela yomusa kaJesu Kristu manje siza egameni lakhe sazi ukuthi wakusho lokho noma phi lapho kubuthene ababili noma ngaphezulu egameni lami khona ke ngiyoba phakathi kwabo kanti futhi wathi uma nicela uThe kubaba egameni lami niyophiwa khona futhi sinesiqinisekiso manje Nkosi ukuthi ngalezi zithembiso eziyigugu zezwi likaNkulunkulu ukuthi ulapha ukulalela futhi baba okokuqala sizothi usithethelela amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abasonayo futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi futhi kwangathi umbuso kaNkulunkulu uwehlele phezu kwethu futhi ubusise kubuthana kwethu ndawonye Busisa ukufundwa kwezwi futhi wenze zonke izinto Nkosi kube yinkazimulo yombuso wakho ngokuba siyakucela egameni likaJesu Kristu Amen Manje nina inithanda ukuthi ukubhala indikimba encane ngithanda ukuba nifunde kanye nami kulobu busuku kuMathewu ngcwele ishumi nane siqala ngevesi lamashumi amabili nambili imizuzwane nje embalwa uma nizongibekezelela uJesu wayesecindezela masinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise izixuku futhi lapho eyo esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka sekuhlwile wayeyedwa lapho kepha umkhumbi wawususukile elwandle ushukunyiswa ngamaza ngokuba amaza ayephambene ngomlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo ehamba phezu kolwandle When the disciples saw him walking on the sea, kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo bethi kungumoya bakhala ngokwesaba kodwa uJesu masinyane kepha uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi yimani sibindi yimina ningesabi Ngifuna ukusebenzisa lokhu kulobu busuku njengendlela yomhlangano obufakazi. Kumelwe ukuba ngokucishe kube ngesikhathi ilanga laseliyoshona futhi kwakube usuku olubi kakhulu kuyoba kube nomsebenzi omningi ezinkonzweni ngalolo suku babebone izinto ezimbi kakhulu zenzeka. Niyazi ngekathi usebukho nenibuka Kristu njalo ubona izinto ezimangalisayo zenzeka yingakho ngithanda kuphile ebukhoneni bakhe ngokubona isandla sakhe esikhulu esithambile siphuma ukukhonzisa ngangingathanda ukuba ngahamba naye ngalezo zinsuku kodwa ngiyacabanga namuhla mhlawumbe kuyinhlanhla enkulu ngoba uhamba phakathi kwethu kodwa ke wayengaphandle ekhomba manje ongaphakathi ezikhomba yena uqobo lokho akwenzayo futhi ngijabule kakhulu ngenhlanhla manje bengiyocabanga mhlawumbe kwakungomunye wamadoda amakhudlwana iqembu besingambiza ngoSimoni mhlawumbe owayekade engomunye wabaphendukela enkosini uJesu wayefoqa umkhumbi usuku ogwini lapho ababewudonsa khona ngemva kokuba kade behamba futhi beshumayela ngasogwini futhi futhilanga lalikade lishisa wayekhathele wayesefuqele umkhumbi emanzini wayesekhwela phakathi wahlala phansi eceleni komfo wabo uAndrea wayesecosha izigwedlo emkhunjini omncane manje imikhumbi yanga lezo zinsuku yayingafani nemikhumbi yanamuhla yayingaqhutshwa amajethi noma ngamandla kagesi yayidonswa ngesandla eminingi yayo ithi ayifane isikebhe somdobi namuhla babe nezigwedlo ezinde futhi kwakuyoba khona indoda ohlangothini olulodwa inesigwedlo ngale ngokwayo kuyoba enye indoda khona ke babe noseyili lapho umoya wawukahle babe phakamisa lo seyili futhi ubambe umoya futhi wawuyo ba pephetha ezindaweni zabo la ukuyiwa khona lapho babezimisela kuya khona bese kuthi ke uma umoya wawungemuhle kakhulu bebecosha izigwedlo futhi kuyoba namadoda amabili esihlalweni ngasinye edonsa izigwedlo futhi sengiyambona uSimoni njengoba ekhwela esikebheni umfo mkulu obukeke namandla mhlawumbe onempandla wayesehlala eceleni kuka uAndrea umfo wabo wacosha izigwedlo wabeke eseshaya ukuthi akube kubili bese ke evayizelisa emuva nabantu bemigwini bebavayizela ukubona kubangalisayo impela ngoba babe bacela buyani kukhona ukuthi ile uyazi lapho uhlangana nabantu eninezinto enihlanganyela kuzo inkulumo yenu uyahlangana ubudlelwano benu khona ke buba ngokubangalisayo lapho ningaba nezinto enihlanganyela kuzo ingakho silapha kulobo busuku ngoba sine izinto esihlanganyela kuzo siyathanda ukuxoxisana sixoxa ngezinto ezifanayo futhi leyo ndlela ababeyiyo babekade bekhuluma ngalolo suku futhi ngoNkulunkulu nangamandla akhe amakhulu nokubona amandla akhe esebenza phakathi kwabo nomhlangano wawusuphelile futhi babe goduka noma ngaphesheya kolunye uhlangothi lwechibi obomkhankaso olandelayo futhi ngingacabanga ukuthi izinhliziyo zabo zazizwa kanjani ngenkathi bevayizela nisale kahle kulabo bantu abayigugu ngalolo suku emva kokuba sebehlanganyele emisebenzini emikhulu kaKristu manje yeka isikhathi esibusisekile okuyiso yeka ukuthi nizenda kanjani ukushiyana kuthando ukuthi kwenzeka enhliziyweni kubi kakhulu ukuthi okuningi kwalokho kuyashoda nomuhla emibuthanweni yethu ilelo thando lwangempela ibandla okufanele libe nalo komunye nomunye ezinsukwini zokuqala zenkonzo yami ngalo sayibandla futhi sasivame ukuhlangana ebusuku ngendlela encane yokuzenzela yasekhaya futhi sihlanganisa izandla zethu futhi siyocula lelo culo
The fellowship of kindred mind is like to that above. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Ubuningi balububuso obudala obuyigugu benziwa ebukhoneni bukaNkulunkulu nalelo culo lisananela phansi emphefumulweni wami ukuthi sisazobe sihlangene enhliziyweni futhi sethemba ukuhlangana futhi ngiyenga siza ekumiseni amatshe amathuna phezu kwamathuna abo amaningi futhi ngababona bephonsa bebuyisela inhlabathi lapho sengiyibuyisela isidumbu ngilo time lotheni nothulo uthulini kodwa uluthulo buyela uthulini akukhulunywanga ngomphefumulo. Kunjalo uqhubekile wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu leyo nhlanganyelo okuthile ukuthi abazalwane abakhonzisayo bangangena bathi kwenziwa kanjani futhi Branham na besiyo besingeke sikwazi ukusuka komunye nomunye besifuna ukuxhawula futhi. Futhi ngezinye izikhathi siyohamba siphumele emotweni futhi simbambathane emahlombe, hhayi nje okokuzenzisa okokuzenzisa kodwa okuthile obekuphuma ngempela ezinhlizweni zethu. Ngifisa nje ukuthi lonke ibandla likaNkulunkulu ophilayo lingazizwa ngaleyo ndlela ngakho kulobu busuku besingaba nje ebunyeni obungako ngokuza kwenkosi. Engikholwa ukuthi sekuseduze manje, ngikholwa ukuthi siphila ethunzini lakho impela. Futhi uma engezi namuhla ngizobe ngimbhekile kusasa, futhi uma engezi kulonyaka ngizobe ngimbhekile ngonyaka olandelayo. Noma nini nje ngifuna ukumbheka umzuzu nomzuzu eza ngiqhubeke ngenza nje ngingakwenza. Kodwa ngisakholwa ukuthi uyeza noma nini ngikulungiselele, futhi ngicabanga ukuthi ukulungiselelwa kwebandla kufanele kume kulezo simo ngaso sonke isikhathi. Ukuthi sifanele ngempela sibheke ukufika kwenkosi. Futhi manje njengoba inhlanganyelo enjalo yayikade ijatshulelwa laba bafundi bephumela olwandle manje noma bewela ichibi, ngingacabanga ukuthi langa lashona njengoba lenzile namhlanje ntambama lilihle ngaphesheya kolwandle. Namanzi ayezothile futhi babeshaya ukuthi akube kubili ngezigwedlo zabo bese-ke besukuma bavayizelise nisale kahle, nabo sebeni bevayizelisa nisale kahle, nibuye niphinde nisibone futhi. Futhi kwathi lapho isikebhe esincane sesiphumile ubuqo omncane waya ngokufiphala ngokufiphala osebeni lwabantu bevayizelisa, futhi ekugcineni banyamalala. Kungenzeka ukuthi badonsa isikhashana impela, futhi besebenza bethi ukujuluka. Niyazi lapho udonsa lezo zigwedlo ezinkulu ezisindayo, abaningi benu bantu abadonsa izikebhe bayazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Futhi ngemva kokuba sebekufanele ukuthi kwakunguJohane osemncane owathi ukunikezela kuqala, niyazi ngokuba umfo omncane kungenzeka ukuthi wayeka futhi wayesula umjuluko ebunzini lakhe wathi, nithini bazalwane, ake sime imizuzu embalwa futhi sibambe umoya omncane. Njengoba bona awu engomncane ngakho badonsela ngaphakathi izigwedlo zabo. Ngemva kokuzihambela kancane wathi, kungani singabi nomhlangano wobufakazi ngenkathi sisalindile lapha ukuze siphumule kancane? Futhi niyazi kuwuhlobo lokuthi lapho unezinto eziningi enhliziyweni yakho futhi awukwazi ukukubamba ngqi, ufanele usho okuthile ngakho. Futhi ngakho ngingamcabanga lowo mfo osemncane ukuthile nje okubilayo kuye, wayebona okuthile ngalolo langa okwamkholisa. Futhi umuntu lapho ekholisekile nganoma yini akakwazi ukuthula, yilokho kuphela, ufanele nje enze okuthile ngakho. Futhi lapho ibandla selikholisisekile ukuthi uJesu Kristu yindodana kaNkulunkulu ukuthi ukhona lapha enathi namuhla esesimweni sikamoya, ngiyalitshela kuzoba nokugadla kwemvuselelo ezweni eyoshisa isizwe lapho wonke amalunga ebandla ekholisekile ngokugcwele. Kodwa abafanele bakholiseke kuqala ngaphambi kokuba babeqotho ngakho. Ngakho uJohane osemncane wathi, sizoqala umhlangano obufakazi sisalindile. Ngingathanda ukuba ngowokuqala ukufakaza ngoba kwakuvutha nje kuye. Ngikhumbula udade wayevamise ukuba sebandleni lethu, wayecula icula elincane okuthile ngikukhohlwayo ukuthi yini, kanjani yena ukuthi ukubiza kanjani, kodwa okuthile okunye ugijima 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 futhi awukwazi ukuma unganyakazi noma okuthile okunjalo. Wavele waya ngale futhi akakwazi ukuma anganyakazi noma okuthize, kodwa waye impela waye nejubilela ngempela lonke kuye ngalo, noma ngabe bonke benza noma cha, wayenesikhathi esimnandi ngalo. Ngakho leso kumelwe ukuba ngokuyisimo uJohane ayikuso, futhi ake sime nje manje futhi sibalalele befakaza. UJohane wathi, bazalwane, kunento eyodwa engikholisisekile kuyo, singatshela izwe kusukela nomuhla kuqhubeke ukuthi asilandeli uhlobo oluthile lukawaka. Asilandeli umprofethi ethizeni wamanga okunye okuthile okukhukhumalisiwe okungazi lutho. kodwa silandela uNkulunkulu, silandela umprofethi wamanga othile. Ngingakhumbula ezinsukwini ngisengumfanyana ngangivame ukudlala into yasehlobo emimangweni, futhi ngikhumbula umama wami omuhle ungumJuda wayevame ukungibiza ngingene, futhi angihlalise egosini elibheke ngaseJordani, angiyendezelise ukuba ngilale ezingalweni zakhe, futhi wayengixoxele izindaba zeBhayibheli, futhi wayengikhombisa lapho uJoshua iqhawe elikhulu awela khona umfula ngaphansi kwamandla kaJehova, wagingqela emuva amanzi, futhi entwasahlobo izikhukhula ezinkulu ezinodaka zamanzi. Ngenkathi abantu bakithi bewela emihlabathini yabo ezweni labo uqobo, lapho bekhuphuka bevela eziqhingini bephuma kwelinye izwe, babesezansi lapho bephila njengezigqila, futhi manje base belethwe ezweni lakubo uqobo. Futhi wangitshela ukuthi uNkulunkulu wabanakekela kanjani ohambweni lwabo, kanjalo ukuthi iminyaka engamashumi amane phandle lapho ehlane ngaphandle kokwehluleka nakanye, uNkulunkulu wehlisela emhlabeni isinkwa esivele ezulwini njalo ebusuku ukuze basithole sisisha nsuku zonke. Futhi ngangivame ukusho njengomfana omncane, mama, kuyinto exakile, angiqondi ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani lokho. Ngabe unabasebenzi ebusuku besebenza phezulu lapho, futhi amazulu agcwele amabhikawozi abhaka isinkwa kuwo, nezingelosi ziyasibhaka bese zehla ngelada, futhi zisakazeke emhlabeni wonke kubantwana bakhe na? Ngiyakhumbula ngabuza umama lokho, futhi wayethi kimi, mfana wami omncane uJohane, kusobala uqonda njengomntwana, kodwa uyazi uJehova kudingeki enzelo lohlobo lwezinto. UJehova ungumdali, akadingekile ukuba abe nohavini futhi abhake isinkwa futhi adlule enqubweni esiyenzayo, kodwa ungumdali, futhi konke afanele akwenze nje ukukhuluma izwi nesinkwa sesikhona. Futhi bazalwane, namuhla ngenkathi u-Andrea ehlela lapho, futhi wathola lawo mabhiskidi amancane amahlanu kulowo mfanyana owayelova esikoleni, futhi wasinika lokho kudla kwasemini. Futhi ngenkathi ngimbona ethatha leso sinkwa futhi esihlephula futhi ondle abantu abayizinkulungwane ezinhlanu, ngangazi ukuthi lowo kwakungesuye umprofethi wamanga. Kukhona ukuxhumana okuthile lapho noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yedwa angakwenza lokho, kufanele kube nguNkulunkulu. Futhi niqaphelile, wayebukeka njengoJehova ngenkathi ema lapho ecosha leso sinkwa na? Futhi niyazi ngathi ishelele ngazungeza ngemva kwedwala, futhi ngakhuphukela phezulu, futhi ngabheka ngane, futhi ngathi ngazulithathaphi, futhi wacosha leli bhiskidi, futhi ngenkathi esehlephule ibhiskidi, futhi ngaqaphela isiphetho salo, futhi waledlulisela komunye wenu bazalwane. Ngenkathi isandla sakhe siqale ukubuyela emuva, ngakukhona ibhisikidi elifanayo futhi liphelele. Ngakho yena wayengadingi ukuba esalibhaka ladalwa esandleni sakhe ngqo. Ngakho kufanele ukuthi kwakunguJehova, futhi ngokuba wayengumdali ngibone indlela ayenza ngayo, kwakunguJehova, ngiyazi ukuthi kuye. Futhi akayona into engamanga, futhi ngikholisisekile nalowo mfanyana ukuthi ngawaqaphela kanjani amehlo akhe amancane lapho ebheka phezulu. Manje niyabo kubafana abancane lapha kulobo busuku, lowo mfana omncane wayehamba mhlawumbe eyodoba, noma kungenzeka ukuthi wayesendleleni yakhe eya esikoleni, kodwa lapho ngenkathi esebone leso sicuku, yena njenganoma yimuphi umfana omncane, yena wagijima wenyuka njengesi bukeli ukuze abone ukuthi kwakwenzakalani. Kodwa ngesinye isikhathi wezwa iphimbo likaJesu, lokho kwakungcono kunokuya kodoba. Yena wayefuna ukulalela okwashiwo. Khona-ke babuze ukuthi kukhona yini okudliwayo, futhi wayenezinhlanzi zakhe zibili kuphela namabhisikidi amahlanu, futhi ngakho-ke kwakungekuningi kakhulu esandleni somfanyana. Kodwa ngenkathi evumela uJesu ukuba abe nakho, buka ukuthi kwenzani. Futhi manje yilokho okuyikho, izimpilo zethu aziningi kangako inqobo nje uma siziphathela ngokwethu, kodwa uma zike zaba sezandleni zomdali, angathatha kanjani lokho kuncane esinakho futhi akucindezele futhi onze isixuku futhi kukhumbuleni nje lokho lapho uza uJesu ekhuluma enhliziyweni yakho vele unikele konke onakho kuye kodwa-ke uzoya ekukwandiseni futhi ondle abanye ngobufakazi bakho futhi noma yini onakho kumnika khona uzokubusisa ngakho lapho uJohane eseqedile ngobufakazi bakhe akabange sakwazi neze ukuhlala phansi kwaze kwaba yilo mdobo omkhulu onomhlane omkhulu okuthiwa uPetru wasukuma emkhunjini wabheka ku-Andreya wayesethi ngiyakhumbula ngenkathi umfowethu u-Andreya wahamba ukuyolalela uJohane wangitshela ukuthi wayekhuluma ngumesiya uzayo ngakho ngacabanga ukuthi kwakungamanye amahemuhemu nje edabula ezweni ngomunye nje njengoba kade beza behamba ngakho niyazi u-Andreya ufika ngelinye ilanga ekholisisekile ukuthi lona kwakungumesiya ngakho wangibiza ukuthi ngehle naye ezansi ukuze ngimlalele ngokunyukusa ngakho ngamtshela ukuthi ngizohamba ngiyozwa kanye ngoba ngase ngenqumile engqondweni yami ukuthi uma bekungumesiya bengiyomazi ngoba ngangingeke ngisondele kuye nganoma yimuphi umqondo wobuphukuphuku ngangizosondela kukho indaba ngombhalo futhi kwakufanele kube ngebhayibheli futhi u-Andreya lapha umfowethu ngamkhumbula kahle ubaba wethu omdala ompunga lapho engihlalise esikebheni ngolunye usuku ngemva kokuba siye cishe sesiphelelwe isinkwa ekhaya umqomo wawusuthi awungabi nalutho nophiso lomile futhi asibambanga nhlanzi futhi ngalokho kuza sisabuthene sasinezikweletu kufanele sizikhokhe futhi sakhuleka uNkulunkulu siphe ukubamba okuhle namuhla futhi u-Andreya uyazi ukuthi sakhuleka kanjani ngalezo zinto nokuthi ubaba wasifundisa kanjani futhi ngalolo suku saba nokubamba okumangalisayo okwanele ukukhokha zonke izikweletu futhi usitholela ukuthile ukuba sikudle okosuku ngalolo suku ubaba wangibamba ngesandla wayesethi Simoni mfana wami ngikufundisile izinto ezilungile zonke izinsuku zami bengilangazelela ukubona lo mesiya ozayo ngangikholwa ukuthi ngizombona kodwa kubukeka sengathi manje sengimdala futhi mhlawumbe ngeke ngikwazi ukumbona futhi kodwa mhlawumbe uzombona ezinsukwini zakho besimpikile ezizukulwaneni ezizayo kusukela ekuqaleni impela kwesikhathi kodwa ngolunye usuku uSimoni uzofika futhi uma engafiki esizukulwaneni sami angahle afike kwesakho ngoba uyizithembiso sikaNkulunkulu ngiyakuthanda lokho isithembiso sikaNkulunkulu asinakwehluleka kunjalo izwi liqinisile alinakuguquka lifanele lihlale nje ngendlela elalotshwa ngayo uNkulunkulu uzokwahlulela izwe ngolunye usuku futhi umhlaba uzodingeka ube nebhanela futhi uma ibandla liyibhanela kungukuthi likuphi ibandla na kunamakhulu ezinhlangano ezahlukene zawo kodwa ibhanela uNkulunkulu azolehlulela ngalo kungezwi lakhe ngiyalikhole izwi ngokuba encwadini yesambulo kulotshiwe ukuthi owengeza into eyodwa kulo noma akhiphe utho okufanayo kuyokhishwa engcenyeni yencwadi yokuphila kuye ngakho ngikholwa ukuthi leli zwi liye lokho nje eliyikho liyizwi likaNkulunkulu nje futhi ngizokwenza lo mfarisi omkhulu omdala kulobu busuku akholwe leyo nto efanayo ngenkathi ethi Simoni kuzoba khona zonke izinhlobo zezinto ezingamanga eziyovela kuyo yonke iminyaka uyophila ube yikhehla ngiyethemba kodwa lapho lo mesiya efika Simoni ngizokutshela ukuthi uyoba yini uyoba yilokho impela umbhalo othi uyoba yikho manje uMose umprofeti wethu ushilo kithi embhalweni wethu ogoqwayo kuDeuteronomy ukuthi iNkosi uNkulunkulu wenu uyakuvusa phakathi kwenu umprofeti onjengami Manje Simoni uzomazi ngoba uzoba ngumprofeti futhi uzoba uzomqonda ngalokho ngoba umbhalo uthi ufanele abe ngumprofeti. Ngakho uzothola inqaba yezinto eqhubekayo kodwa lo muntu uzoba umprofeti futhi ngaphandle kwalokho thina amaJuda siyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu liza kumprofeti. Ilokho impela umbhalo kushoyo izwi lenkosi leza kubaprofeti futhi ngakho umprofeti wayezofika. Manje ungakukhohlwa lokho Simoni wangitshela futhi cishe impela ngamazwi akhe okufa wangitshela. Ndodana ungakhohlwa. Kumbula lapho efika uzoba ngumprofeti ofana noMose ngoba yilokho impela elikushoyo. Futhi uzokwazi kanjalo ukuthi uyoba ngumprofeti ngoba uMose usitshelile nemibhalo yasitshela ukuthi uma kukhona phakathi kwenu ongomoya noma umprofeti futhi akushoyo kufezeke khona-ke muzweni. Kodwa uma kungafezeki khona-ke ningamesabi ngoba izwi lenkosi alikho kuye ngoba uNkulunkulu akanako ukuqamba amanga. UNkulunkulu ufanele abe yiqiniso futhi uma umuntu ekusho futhi kuyafezeka. Khona-ke bekungesuye umuntu, bekunguNkulunkulu futhi ngakho yileyo ndlela ozomazi ngayo. Futhi niyazi-ke kathi ngehla ngalolo suku ngathi ukumngabaza u-Andrea futhi ngiyacabanga enyakazisa amahlombe akhe kanjalo wathi ngathi ukumngabaza umfowethu u-Andrea ngacabanga ukuthi kwakungokunye okuthile nje. Kodwa ngenkathi ngenyukela emhlanganweni ngalokho kuza u-Andrea wayefike lapho kuqala kakhulu kunami ngoba kwadingeka ngiqedele amanetha ngithunga amanetha. Futhi ngenkathi ngifika ebukhoneni bukaJesu waseNazaretha wangibuka ngqo futhi wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona. Wayengazi nje kuphela ukuthi ngangingubani. Wamazi lowo baba wami omdala omesabayo uNkulunkulu wathi lokho kwangixazululela. Ngangazi ngaleso sikhathi ukuthi kwakunguye lowo kwakungumprofethi uMose ayekhulume ngaye owangikholisa ukuthi kwakungulowo. Akazange aqede ukukhuluma waze waxuma uPhilip wathi umsuzu nje bazalwane angisakwazi kubamba futhi waphenduka wabheka phezulu ngaphambili esikepeni wathi Nathanayeli uzongixolela na? Ngani impela mfowethu uPhilip kuyinhlanhla kuphela kuwe ngikuzwe ufakaza. Manje mina noNathanayeli sasingabafana ndawonye sakhula saya esinagogeni elifanayo sahlala emabhentshini afanayo sasingabafana ndawonye futhi sobabili safundisisa imibhalo ngokucace kakhulu. Ngangimi lapho ngalolo suku ngikathi ngimbona futhi ngamuzwa etshela uSimoni ngoyise nangaye futhi ngajabule ngokweqile kakhulu futhi sobabili sasivumelene ukuthi lapho uMesiya efika wayefanele abe nguMesiya wangokombhalo ngakho ngaqala ukugijima ngangokunokwenzeka noNathanayeli angikhohlwa ukuza engangongqoza ngabo emnyango laphaya. Ngangigijime cishe impela ubusuku nemini ukuze ngifike lapho futhi ngangongqoza emnyango nomkakho wathi uphumele esixhantini sakhe. Futhi ngaphumela lapho futhi wawukhuleka futhi ngakuzwa emkhulekweni wakho uthi uNkulunkulu silinde isikhathi eside kakhulu kodwa siyakholwa ukuthi ihora lizosondela lapho siyobona khona umkhululi. Simbhekile noma nini futhi uNkulunkulu ngilapha kulokhu kuza ngoba okuthile okuyinqaba kungishayile izolo kusehlwa ngiphuphe ukuthi ngambona futhi ngilapha kulokhu kuza ngikhuleka. Futhi lapho nje sukuma uPhilip wathi woza ubone ukuthi ngubani esimtholile uMesiya. Simtholile okwakhulunywa ngaye nguMose nabaprofethi uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Akazange ame ukubuza ukuthi insimu yezithelo yayiqhuba kanjani waye kholisi sekile lokho kuyinkathaza namuhla sinezinye izinto eziningi esizithwalayo ukuthi kubonakala sengathi asikholise kangakahle hle ngakho ke uma sikholisekile ukuthi kulungile siqonde ngo esibhakeleni sikukholwe ongize emhlanganweni kamfowethu Robert ngizokhulekelwa uma ngikugeja lapho ngizoya emhlanganweni kamfowethu Allen uma ngikugeja lapho ngizobamba umhlangano kamfowethu Branham noma ugunye ungakwenzi lokho kholiseka ukuthi uNkulunkulu futhi ukukholwe ukuthi izwi lakhe liqinisile futhi ukuxazulule khona lapho weneliseke ngokuphelele akukho lutho kithina bantu singabantu kungukuthi nguye owafa unguye ya owavuka futhi futhi uphila kuze kube phakade siyizidalwa ezifayo abameleli bakhe siyafa abantu kodwa angeke afe ungongafiyo manje futhi uFilipho waqonda ngo ephuzwini wayesethi woza umbone simtholile futhi Nathanayeli uyakhumbula leso sifuthefuthe esedlula kuwe na wacabanga kwenzekeni kimi na impela wawusuke waya endaweni ejulile ndawondawo ngani wathi Filipho kwenzekeni kuwe na ngani uma uMesiya eyoza uyohamba ehle ngo emapaseji ezulu ehlele ngo eqenjini lethu qobo futhi uyokhuluma ngo eqenjini lethu qobo labafarisi nabasaduze futhi aphume kukho ngokubelele ngakho bekungeke kube khona lutho olunye kukho awu futhi ubeyokhuphukela ngo ethempelini kwekomkhulu futhi lapho uyozazisa yena uqobo kukhayifase umpristi wethu omkhulu futhi lokho kuyokucazulula kodwa niyazi uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe qobo yena nje unendlela yokukwenza uhlala inezinto ezinjalo azenzayo ukuthi yena uNkulunkulu futhi usebenza njengoNkulunkulu usebenza njengoNkulunkulu ngoba ungongafi ungene siphelo ingqondo yethu encane nesiphelo ingafinyelela kanjani lapho kulowo mqondo kaNkulunkulu ongena siphelo na wo ukhona yonke indawo wazi konke uNkulunkulu futhi lapho ngekathi wathi angizange ngimoshe noma yimaphi amagama no Nathanayeli ngathi woza ubone kungumqondo omuhle lowo niyabo ungahlali ekhaya ugxeke woza uzozitholela wena leyo yindlela engcono kakhulu selani imibhalo uJesu wathi ngoba kuyo ucabanga ukuthi ine nokuphila kuphakade futhi yiyo ifakaza ngami ngamanye amazwi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi futhi ningenakukholwa yimi kholwani imisebenzi ngoba imisebenzi yiyo ifakaza ngobufakazi ubufakazi kepha imisebenzi oyenzayo futhi impilo oyiphilayo ikhuluma kakhulu kunabo bonke ubufakazi obungabunikeza ngakho-ke imisebenzi ikhuluma kakhulu kunobufakazi wathi kholwani imisebenzi engiyenzayo futhi uma ngingenzi imisebenzi kaNkulunkulu khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi khona-ke uma ningenako ngikholwa ukuthi nginguNkulunkulu khona-ke kholwani imisebenzi engiyenzayo manje qaphelani akazange azithathele udumo wathi akumina ngubaba ohlezi kimi wenza umsebenzi manje sitshela ukuthi uNathanayeli ehamba usebeni noFilipho futhi niyazi uFilipho kungenzeka ukuthi waqala ubufakazi obunjengalobu wathi uyamkhumbula lowo Simoni umdobi leyo ndoda engenamfundo na yebo ngiyakhumba ngangimazi uyise uJona yebo uyakhumbula ukuthi wathenga izinhlanzi kuye ngesinye isikhathi akakwazanga ukusayina ireceipt yebo ngikukhumbula kahle lokho awu uAndreya umfowabo wayeyikholwa kuMesiya futhi wamtshela njengoba mina nawe safundisa ukuthi uMesiya uyoba ngumprofethi onjengoMose leyo yindlela engokombhalo yokusondela kuye futhi manje uma kunguye khona-ke nakho kwenzekile lapho wefika ebukhoneni bukaJesu waseNazaretha uJesu amtshela ukuthi wayengubani wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona futhi uyazi ukuthini Nathanayeli ngeke kungimangaze uma engakutshelanga ukuthi ungubani lapho ufika ngeke kungimangaze uNathanayeli wathi awu Filipho ngeke ngigxeke ngizovele ngithole awu lapho sifika emhlanganweni kungahle ukuba kwakunomugqo omkhuleko noma kungenzeka ukuthi babehlezi phandle ezithembelini noma ngabe kwakukuphi noma besukuma ngandlela thize kwakukhona iqembu labafarisi lapho futhi babazi manje babengabadala abagcina umthetho kodwa babengakholelwa kokungaphezu kwemvelo ngakho bona bemi nezandla zabo emva kwabo futhi babone uJesu enza lezi zibonakaliso futhi bazi ukuthi babezofanele baphendule ebandleni labo futhi babengenakusho ukuthi kwakungenziwanga ngoba kwakuphambi kwebandla ngqo ngakho bathi ungubhelizebhuli uyinkosana yodevele yilokho yena ngamanye amazwi umoya ongcolile wenza lokho udevele umbhuli noma omunye umoya ongcolile sonke siyazi ukuthi kubhula nalezo zinto kungokukadevele futhi ngakho babiza umoya owokukristu ngomoya ongcolile futhi wabatshela wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza uyokwenza into efanayo nokukhuluma izwi elimelene nalokho akusoze kwathethelelwa kuleli zwe nasezweni elizayo ngakho ngiyazibuza ukuthi singabe siphila kulolo suku na impeleni sithola ukuthi ngenkathi bekhuphukela phakathi lapha abantu ababekhona uJesu waqalaza ngo ezixokweni noma mhlawumbe uNathanayeli kungenzeka ukuthi ungene emgqeni ndawo noJesu wambuka wathi bhekani umIsrayeli ukungekho nkohliso kuye akazange amtshele ukuthi wayengubani kodwa wathi umIsrayeli kungekho nkohliso kuye wathi rabi okusho ukuthi mfundisi nkosi wake wangazi nini manje ngisihambi kuwe ngamanye amazwi wake wangazi nini futhi nakukufika nakukubuya wathi ungakabizwa ngufilipu lapho ungaphansi kwezihlahla ngakubona ohe sengiyambona Nathanayeli omdala esukuma phambi kwesikebhe futhi emxawula futhi ememeza kancanyana futhi sina ezo ngeza isikebhe futhi kungenzeka ukuthi uMathewu owathi hlala unganyakazi uzogubuqela isikebhe babesukuma futhi benejubhili langempela ngalo nkathi niyazi umhlangano wangempela ubufakazi awuthandi ukungena kulabo na ukuba nesikhathi esimangalisayo nje wathi hlala uthule mfowethu uzogubuqela isikebhe ngikhumbula kahle lokho kwasikhipha ngempela sonke sitashi kimi ngokuba mina noFilipho sasisanda kuxoxa ngalowo mbhalo uma kwakukhona phakathi kwethu owayengumprofethi futhi sasingenamprofethi iminyaka engamakhulu amane futhi kusukela kumalakhi eminyakeni engamakhulu amane ngaphambili nomqondo womprofethi wawusufiphele kodwa ngekathi leyo ndoda eyesihambi ingitshele ukuthi ngangikuphi ngaphambi kokuba ngisho ngize lapho lokho kwakuxazulule kimi ngazi ngabe sengiqalaza futhi ngabona umbishop wami noma ungambiza ngani phezulu lapho umpriest yemi phezulu lapho futhi wanginika ukuhlina okukhulu ngoba niyazi ngangivamise ukuba yidikoni laphaya futhi ngakho wanginika ukuhlina okukhulu kodwa ngakholiseka ngangazi ukuthi kwakunguye lowo ngakho angizange ngafulethela futhi ngagijimela ngale kuye ngase ngiwa phansi ezinyaweni zakhe futhi ngathi rabi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi yakwa-Israyeli ngiyamuzwa-ke ethi uxolo Filipu angikwazanga ukukuvumela ukuthi uqhubeke bekumele ngikusho mina uqobo yabo ngenkathi kwenzeka kuwe uyathanda ukukuxoxa wena uqobo yilokho nje kukhona okuthile ngakho uthole injabulo ngokukusho yeka umhlangano wobufakazi futhi u-Andreya ezama nje ukusukuma noSimoni embambe phansi niyazi wathi mina ngokulandelayo washo waxhumela phezulu wathi bazalwane ake ngifakaze ngathi sonke niyalukhumbula usuku lapho asitshela ukuthi wayezokwehlela eJericho na yebo ngiyakhumbula ngehlela eJericho futhi kanjani ukuthi yena udinga ukudlula ngaseSamariya na samangala kanjani ezinhliziyweni zethu unyukelani le eSamariya esikhundleni sokwehlela ngo eJericho na kodwa wathi wayenesidingo sokudlula umunye wabo wathi hayi impela ngiyakhumbula niyakhumbula lapho ezansi lapho echibini laseBethesda ngalolo suku ngekathi leyo ndoda yaphulukiswa ilele lapho kuleso sixuku esikhulu sabantu na futhi wathi laphaya ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza Niyabo, kufanele ukuthi waholwa ukuba enyukele lapha ya futhi sama ngalo ukuthi kungani enyukele kulawo maSamaria. Kwele-ke safika isikhare futhi thina wahlala phansi engathi wayekhathele futhi wathi hambani ningene emzini nisitholele okuthile ukuba sikudle futhi sathi shelele sangena futhi niyakhumbula nokuthi yini kanjani thina kwenzekani. Futhi endleleni yethu ebuyayo sama ngalo ukubona lona wesifazane enodumo olubi. Niyazi ukuthi ngisho ukuthini lezo zinsuku awu babefanele baphawulwe uma babengabesifazane ababi. Ngakho bathi sambona lewo wesifazane nenkosi yethu ikhuluma naye. Yeka into exakile umilusi wethu ekhuluma nowesifazane onjalo. Kodwa wayelapho-ke emi lapho nawo wonke amagoda akhe elungisiwe ekhanda lakhe futhi wayenale mbiza yamanzi futhi eyako kha amanzi futhi waqala ukuyehliza awu sacabanga akayena ohlanga lwethu uzomtshela izikabhoqo ngempela futhi bhekani uphawuliwe ake sibone ukuthi uzothini kuye ngoba akalungile. Ungabona uphawuli wakhe alugqokayo ukuthi uphawuliwe ngakho futhi akayena ngisho wamabandla ethu unhlobo ngalona ngisho ohlanga lwethu labantu ngakho uzomtshela khona ngempela. Bheka nje futhi bone futhi sathishelele ngemva kwezihlahla futhi salalelisisa ngempela futhi esimoni angikwazanga ukukwenza ekhanda lakho libheke phansi ngakho-ke wawufuna nje ukubheka ngaphezulu kwamahlombe omunye umuntu futhi ngakho-ke sabuka isikhashana futhi wesifazane wawuka amahuku phakathi embizini futhi waqala ngesigwedlo ukuyehlisa wayesethe ngiphuzise futhi waphenduka wayengakaze amqaphele mhlasimbe wayephume ubusuku bonke futhi wayozela futhi ngakho akamnakanga ehlezi lapho futhi wayeyijude lemaphakathi nendima impilo wayengakabi namashumi amathathu eminyaka kudala kodwa ngicabanga ukuthi ngokombhalo bathi wabukeka engathi unamashumi amahlanu ngoba bathi uthi ubone u-Abrahama futhi wena ungumuntu ongakeve eminyakeni ngamashumi amahlanu ubudala ngakho kufanele ukuthi kwakuyinkonzo yakhe eyamkhandla kancane niyazi futhi wathi ngaphambi kokuba u-Abrahama abe khona ngikhona kunjalo lowo mzimba omncane wasemhlabeni wawungahlangene ngalutho nawo ngakho ufanele ukuthi wabukeka njengendoda emaphakathi nendima empilo ehlezi encike odongeni lapho futhi wathi owesifazane wathi mnumzane akusilo isiko uqonde ukuthi sinokwehlukana lapha ukuthi wena umJuda ubungacela noma yini kimi owesifazane waseSamaria. Ngiyakhumbula ukuthi wathini na wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bukhulumano bani ngiyamangala kulobu busuku uma sazi ngempela ukuthi kuyini lokhu okwehlayo uma singavula amehlo ethu futhi sibone izingelosi ezikhundleni zazo sibone umoya ongcwele udumo kuNkulunkulu ulungele ukwenza okuthile kube kuphela bewazi ukuthi ubukhulumano bani buyocela kimi amanzi bengiza kunika amanzi ungezi ukuzobukha lapha futhi waqhubeka wamtshela ngomthombo futhi uyayikhumbula ingxoxo mayelana nokukhulekela eJerusalema futhi wamtshela ukuthi uNkulunkulu wayengumoya futhi abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka kuye ngomoya nangeqiniso ngakho batshela ukuthi ingxoxo yaqhubeka wathi kuye hamba ulande indoda yakho uze lapha ngani wathi anginandoda futhi Marco ngikubonile ukubukeka kubuso bakho wathi nasi isikhathi esisodwa lapho kukhona ukushelela kukhona kungalungile lapha ngenxa yokuthi uvuma kuye noma ethi kuye ukuthi akanandoda futhi uthe wayenayo indoda manje kuzokwenzekani wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha ubuye indoda wayengenayo enjengaleyo yiqiniso lelo kunjalo wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha futhi yena wathi anginandoda wathi ukhuluma iqiniso wena usho kahle ngoba bunezihlanu naleyo ohlala nayo manje kuyona yakho ukhulume iqiniso futhi uyakhumbula kusho u-Andrea ukubukeka kobuso bakhe na wathi mnumzane hhayi njengalabo bapriesti ababesezansi lapho ngenkathi bekubona kwenziwa bathi ungubelzebule.
She said, "Sir, I perceive that you are a prophet."
Wathi kozi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Amen. Siyazi thina maSamaria, siyazi ukuthi nxa umesi efika uzositshela lezi zinto. Kodwa wena ungubani na? Waye mthule njengaye noma waziwa kuye njengomprofeti. Kwakufanele kube ngumprofeti, akangaza mbone ngaphambilini. Kwaze kanjani lokhu nami nomzane? Ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti. Manje qaphelani lokho, niyabo, wayengumfundi wombhalo, wayesezwini, mhlawumbe wayazi kakhulu ngayo kunabanye abantu abaningi bazi ngisho namanje. Wathi ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti futhi siyazi, amen, ukuthi lapho Mesiya efika uzositshela lolu hlobo lwezinto. Lokho kuzoba yilokho azositshela khona. Wathi nginguye okhuluma nawe. Ashitsha kanjani lawo mehlo amakhulu ensundu, lawo magoda amahle awela phansi ehlombe lakhe? Washiya leyo mbiza yamanzi endala, wathathela wayo emzini ngamandla akhe wonke. Ethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Ngabe lesi akusona impela isibonakaliso sikaMesiya esingokombhalo na? Akusiye yena na? Akukhona yini lokho ebesikulindile na? Akuyona yini yona kanye into esaziyo ukuthi iyofika na? Futhi niyakhumbula ngenkathi sehlele emzini, ngenkathi yena owesifazane manje wayeyikho ngempela. Kungukuthi uma uwazi amasiko asempumalanga, yena amadoda ayengenaki umlalela qabo mnumzane, ngoba wayengowesifazane nodumo olubi, amadoda ayengenaki umlalela. Kepha uyazama umuntu othele ngoJesu ngempela, ngikhathala ukuthi babe yini. Uzama ukubasusa kukho khona-ke, ukhona ozolalela ndawo. Uke ukholiseke ukuthi yindodana kaNkulunkulu okuthile, ukhona ozolalela. Wayenyakazisa idolobha ngobufakazi bakhe. Wozani nibone umuntu wayengenandaba noma kokufanele akusho noma cha, wakuvutha emphefumulweni wakhe. Wayeqinisekile wathi uhlezi laphaya esangweni, ngaphumela lapho futhi wangitshela impilo yami. Lona nguye kanye uMesiya. Xolo bekungafanele ngimemeze kakhulu kanjalo uma nina nikwehlise, niyabo. Wathi ungitshele impilo yami, akuyena yini lowo yena kanye uMesiya na? Namadoda ngobufakazi balowo wesifazane onegama elibi ngaphandle kokuba yena kwenze kanye futhi. Yakholisekisisa ngobufakazi bowesifazane ukuthi lowo wayeyindodana kaNkulunkulu, ukuthi wayenguJesu waseNazaretha. Bufakazi ukuthi kwaqhubeka kanjani bebungaqhubeka kulo mhlangano obufakazi. Kungenzeka omunye wabo wathi, niyakhumbula ngalolo suku ukuthi lowo zake wakhwela ezihlahleni na? Uyamkhumbula efakazi ezansi lapho emhlanganweni na? Futhi wathi, ngimphathele khona futhi ngizokhwela kulesi sihlahla ezansi eJericho, futhi lapho edlula ngalapha ngeke angibone, ngizodonsa wonke amaqabunga ngizungeze kanje futhi ngizifihle kahle impela, ngizombheka kahle. Futhi weza ihamba yehla ngesitaladi, wema khona lapho ngaphansi kwa leso sihlahla. Wabheka phezulu akambonanga kuphela emva kwalawo maqabunga, kodwa wamazi ukuthi wayengubani. Wathi, Zakewu, haleluya, yehla ngizoya nawe ekhaya esidleni sakusihlwa namuhla. Omunye wabo kungenzeka ukuthi wasukuma, mhlawumbe kwakungumatewu, futhi wathi yena lowo obhale le ndaba kulobu busuku wathi, bazalwane niyakhumbula futhi ngenkathi ephuma eJericho kanjani ukuthi uBhathimewu omdala oyimpumputhe elele laphaya ekhoneni na? Futhi bonke abapristi nabo bonke bathi, yisho wena, siyeza ukuthi uvusa abafileyo, sinendawo yamathuni ecwele bona phezulu lapha, woza vusa laba. Hey, wena mprofeti wamanga, wena lokho nokunye bempongoloza. Abanye bempongoloza yethi mprofeti nokunye, nabanye bemthuga nokunye. Kodwa wayenekhanda lakhe elibhekise ngaseJerusalema ukuba ayonikelwa eCalvary. Naleso isimpofu esidala esinqebi esiyimpumputhe ezansi lapho, nalowo wesifazane omncane ongumKristu weza wasiqukula. Sathi, kuyini medemu, kuyini na? Niyabo, kukhona ukuthile okunye ngomuntu ongumKristu. Bahlale bezimisele ukusiza omunye umuntu ukuthi amthole. wathi kwenzekani konke lokho kudlulayo. Wathi ngabe uyesihambi nje lona nguJesu waseNazarethe umprofeti waseGalile, leyo yindodana kaDavide lowo ebesimfisa. Futhi saqala ukukhala kakhulu sathi, manje Nkosi mhlawumbe ukude kakhulu ingxenye yendlu yasedolobheni ukusuka kimi laphaya ezindongeni ezazibonakala lapho esasihlezi khona nalapho ayekhona, futhi ngaphezu kwengxenye yendlu yasedolobheni kude nayo kanjalo mhlawumbe khona ngqo emayadini ayikhulu. Futhi saqala ukukhala, wena ndodana kaDavid ngihawukele. Futhi ngandlela thile enye sathinta umphetho wengubo yakhe, wama wathi, mletheni lapha lowo nguJesu waseNazaretha. Yeka umhlangano obufakazi ubungeke uthande ukuba ubuhlezi phandle lapho ubalalele na. Manje bazalwane, iBhayibheli lithi unguye izolo namuhla naphakade uJesu ofanayo. Uma ubeka ukuphila kwanoma yimuphi umvini, uma ubeka ukuphila komvini okhuphukela emagatsheni, futhi uma uthela igatsha futhi uvela uyilo luhlobo lwegatsha futhi ulethe lolu hlobo lwesithelo wabakilebhizi, uma uke uveze elinye igatsha liyo letha amagilebhizi ngokufanayo nje. Futhi ungumvini, thina singamagatsha, negatsha lokuqala elake laphuma kulowo mvini babhala incwadi yezenzo emva kwalo. Kunjalo futhi uma lokho kuke kuveze omunye umvini, bayobhala enye incwadi yezenzo emva kwawo. Kunjalo ngoba lizoveza isithelo esifanayo, ngoba unguye izolo lamuhla naphakade. Khumbulani, wenza leso sibonakaliso somprofethi phambi kukabani na? UmJuda nomSamariya. Hayo wezizwe, khumbulani kukhona izinhlanga ezintathu kuphela, uHamu, Shemu nabantu bakaJafete, umJuda wezizwe kanye nomSamariya. Manje akazange kwenze nekanye phambi kwesifazane esine rekodi lakho. Kungani? Ngoba abezizwe babengabheke Mesiya. Ingaleso sizathu namuhla benga kakuboni ababheke lutho lofana nalokho, abawukholwa umoya ongcwele ngoba ababhekile into enjalo. Konke la abaya khona ukujoyina ibandla futhi babhale igama labo encwadini futhi bathi yilokho kuphela okukhona kukho. Kepha kulabo abafuna amandla, labo abalindele umoya ongcwele, labo abafuna ukugcwaliseka kwezibonakaliso zeBhayibheli, manje kuvezeke ezinsukwini zokugcina, kusho uNkulunkulu, ngizothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Manje yebo, uza kulabo abamfunayo. Manje khumbulani, wenza leso sibonakaliso kumaJuda asenqaba, wakwenza kumaSamariya akwamukela. Manje khumbulani, uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLodi, kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Manje ake sime umzuzwana nje futhi sithathe nje isikhashana eside manje ukuthola lokhu, ngoba ngikholwa ukuthi kuzoyishayela phansi kukunameke nguphawu. Manje wathi njengoba kwenzeke ezinsukwini zikaLodi, manje qaphelani, kuhlala kunezigaba ezintathu zabantu uNkulunkulu upheleliswa kokuthathu. Manje kukhona ikholwa umzenzisi nongakholwayo, futhi lokho kukuwo wonke amabandla. Niyabo ikholwa la ngempela. Manje ngezinsuku zikaLodi yileyo ndlela nje ababehlezi ngayo, futhi yileyo ndlela efanayo abahlezi ngayo njengamanje, amakholwa abazenzisi nabangakholwayo. Manje uAbrahama wayeyibandla elikhethiwe, ikholwa elalihambe noNkulunkulu. Wayeyinzalo, nenzalo yakhe yayizoba idle ifa lomhlaba, futhi wayengu uhlelo olukhulu lukaNkulunkulu. Nakho konke okwakunaye kwakuhlelekile kuNkulunkulu, zonke izinceku zakhe zisokiwe, nakho konke babelindelele ndodana ethenjisiwe. Amen. Futhi babekhuphukele egumeni ngo, futhi babengenazo izinto ezinhle njengoLodi umzenzisi ezansi yeSodoma nabaseSodoma babengongakholwayo. Umzenzisi kanye nekholwa, futhi kufika etendeni lika-Abrahama kwakukhona izingelosi ezintathu, enye yazo yasala no-Abrahama nezimbili zehlela eSodoma. UBilly Graham wesimanje nokunye nokunye, abavangeli abakhulu bosuku behlela lapho, akukho zimangaliso kuphela, wabashaya baphuphutheka, nokushumayela evangeli kushaya abangakholwayo baphuphutheke. Kunjalo ngakho behla futhi bashumayela evangeli, futhi babiza uLodi aphume. Uyakubona ukuhleleka kosuku na. Kodwa ibandleni elikhethiwe u-Abrahama, ibandla langempela elalingekho eSodoma, lalingaphandle kweSodoma, ngaphandle kungekho nhlanganyelo nezwe, elibizelwe ngaphandle, ibandla elihlukanisiwe. Ibandla lenkosi uJesu Kristu elibizelwe ngaphandle, lahlukaniswa, lilindele indodana etshenjisiweyo. Futhi lowo owasala ngemuva naye wakhuluma naye. Futhi ekhumbulani ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho, igama lakhe lalingu-Abrahama, nelakhe igama lomkakhe kwakunguSara, S-A-R-R-A, kodwa lase liguqulelwe ku-A-B-E-R-H-A-M, u-Abrahama noSara, S-A-R-A, inkosazane, Abrahama, uyise wezizwe. Manje iBhayibheli lathi lengelosi yayifulathele itende futhi yayisanda kudla iwundlu noma inyama yethole, ephuza ubize futhi edla izinkwa zombila. Umuntu uthule ezingutsheni zakhe ebungazwa ngu-Abrahama. Kwase kuthi esahlezi lapho wathi, Abrahama, uphi umkakho uSara na? Wambiza ngegama lakhe lenkosana negama lakhe lenkosazana, uphi uSara umkakho na? Walazi kanjani igama lakhe ukuthi kwakungu-Abrahama na? Wazi kanjani ukuthi igama lakhe lalishintshiwe bobabili na? Wazi kanjani ukuthi wayeshadile futhi enonkosikazi na? Wathi usetendeni emva kwakho. Futhi uSara wathi, ngizokuvakashela ukuthi mina yisabizwa naso muntu, niyabo, ngizokuvakashela ngokwesithembiso osusilinde iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ukusemukela. Leyo ndodana obuyilindele ngamabomu iyeza ngokwesikhathi sokuphila, ngizokuvakashela. Futhi uSara manje bobabili sebekhulile impela ngeminyaka, u-Abrahama eneminyaka eyikhulu ubudala noSara engamashumi ayisishiyagalolunye, wayesemuva lapho etendeni waze wanyobozela ngaphakathi, sikubiza kanjalo, niyazi, wahlekela ngaphakathi. Futhi wathi, mina isalukazi ngibe nenjabulo nenkosi yami, nayo isikhulile. Futhi na u-Abrahama ngamanye amazwi, njengendoda nomfazi cishe kwakungeke kube nabo minyaka eyishumi nanhlanu engamashumi amabili. Niyabo, mina ngibe nenjabulo nenkosi yami na, mina ngimdala naye isindala, bobabili sebekhulile ngeminyaka, kwamethusa kakhulu. Waze wathi ukuhlekela ngaphakathi, njengoba singakubiza kanjalo, wahlekela ngaphakathi ngakho, kungenzeka kanjani lokho na? Uyazi ukuthini, uNkulunkulu wayezoyithatha impilo yakhe ngaleso sikhathi kunjalo ngokungamkholwa, kodwa akakwazanga kukwenza. Kungani na? Wayeyingxenye ka-Abrahama, wayezodingeka athathe u-Abrahama ahambe naye. Yilapho umusa ungena khona, onke amaphutha ethu namaphutha ethu uNkulunkulu yasibamba ngoba siyingxenye kaKristu. Umusa kaNkulunkulu sibambile. Umusa omangalisayo, umsindo omnandi kangaka. Wayengenako umthatha uSara ngoba ukuba wakwenza wayezofanele amshaye u-Abrahama, ngakho angeke alithathe ibandla kuwo wonke amaphutha alo liseyibandla lakhe. Kunjalo angeke alithathe ngoba ubeyothatha uKristu, niyabo, ingxenye kaKristu, liba yinyama yenyama yakhe nethambo lethambo lakhe. Konke ukungena nokuphuma kwethu nokungakholwa nokunye nokunye nokungathembeki, inqobo nje uma esekulowo mzimba nokwehla nokwenyuka kwalo, umusa kaNkulunkulu salibambile. Kodwa wayelapho-ke wathi, njengoba ehlekile, wathi, kungani uSara ehlekile etendeni na? Yini eyenza uSara ahleke na? Hlobuluni lokufunda ingqondo lolo na? Emva kwakhe ingelosi itshela u-Abrahama phandle lapha lokho uSara ayekwenza emva kwayo etendeni. Manje ngekathi leyo ngelosi isuka, u-Abrahama wayibiza ngoNkulunkulu. Kunjalo omunye wathi kimi kungekudala, wathi, mfowethu Branham, awukukholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu ngempela emi lapho edla ithole na? Ngathi, impela ngiyakholwa. U-Abrahama wambiza ngo-Elohim. Kunjalo noma ubani uyazi ukuthi lowo ngusohlavukazi, NKOSI, okuhunyushwa ngesiGreki Elohim, okusho okhona ngokwakhe. Wakuya kuphi kuboniswa lapho na futhi uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Kuyini na Elohim uNkulunkulu ebonakala enyameni yomuntu ibandla lakhe, haleluya, ubonisa uKristu. UJesu wathi kuJohane ongcwele 14:12, umse okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Kunjalo manje ibandla livela ekuguqulweni okukhulu konyaka wamaluthela, kwaseke kwehlela onyakeni kaWesley, futhi kwangena onyakeni wePentecostali, futhi manje kwakheka njengetshela inhloko esivivaneni. Manje ningacabanga ukuthi ngikhuluma imfundiso yesivivane, kodwa ngikhombisa nje isibonelo nokuthi lokho kufanele kungene khaxa kahle kanjani phakathi lapho, ngoba akufakiwe usimende, kuvele kwaqatshakela phakathi lapho. Futhi kanjani ukuthi kukhona igama elehlukile elisetshenzisiwe ukubonakala kukaKristu nokufika kukaKristu, niyabo, amagama amabili ahlukene ngokuphelele, niyabo. Manje uKristu uyabonakala ngalezi zinsuku zokugcina ebandleni lakhe, ehlanganisa ibandla lakhe ebunyeni. Nokukholwa namandla ezwini konke ndawonye ukuthi ngenkathi ebuya uyothola ibandla elifanayo. Ukushiywe inkumbi kudliwe yisikhonyane, ukwashiywa yisikhonyane kudliwe inkaza, kwehle njalo kuze kube yinkumbi. Kodwa uNkulunkulu wathi ngiyakubuyisela, kusho uNkulunkulu. UbuRoma nokunye nokunye kudla lowo muthi omlobokazi omuhle kaKristu, wehle uze ube isiqu. Kodwa uNkulunkulu wasikhipha ngokuleso siqu, kwenyuka ngokwedlula onyakeni kaLuther, kwenyuka ngokwedlula onyakeni kaWesley, kwadlula onyakeni wePentecostali, futhi manje kusekukhanyeni kwakusihlwa. Ngizobuyisela, isho iNkosi, yonke iminyaka inkombe esikhonyane. Ngizobuyisela futhi lelo bandla ebuhleni balo, lelo bandla emandleni alo. Futhi sibona ukukhanya kwalo kwakusehlwa kuza. Umoya ongcwele ungena ngamandla kakhulu phezu kwebandla lakhe, kuze kube yinkonzo kaJesu Kristu ekwazini phakathi kwabo bonke abantu bakhe. Bahlezi lapho ngokukholwa bemehlisa amandla neziphiwo zisebenza phakathi kwabo, ukukhuluma ngezilimi, ukuhunyushwa kwezilimi, nezibonakaliso, nezimanga, nezimangaliso. Kuyini na uKristu phakathi kwebandla lakhe lungiselela ukulithatha? Sengivala ngingahle ngisho lokhu phandle olwa ndlenga lobo busuku ukuqedela bofakazi babo. Sizoqala sikhulekela abagulayo khona ke phandle olwandle ngalobo busuku, ngenkathi bese nalo mhlangano bofakazi. Babe nesikhathi simnandi, kodwa benza ukuthile okungalungile. Kukho konke ukuxhuxuma kwabo kwemvuselelo yabo enkulu ababesanda kuba nayo, bahamba ngaphandle kwakhe. Manje ngiyamangala nje bazalwane ngakho konke ukukholwa ukudle. Uma lokho kungekhona nje okwenzeke ngalezi zinsuku zokugcina, sinezakhiwo ezintsha, sakhe izinto ezintsha, sandise izinhlangano zethu, senze konke okunye. Futhi ngikhipha izigidigidi nezigidigidi zamadola lapha, futhi sithi uKristu uyeza masinyane. Kungani? Abantu bahlakaniphe kakhulu kuba bazi kangcono kunalokho. Amazwi ethu ayakhuluma, amazwi ethu akhuluma kakhulu kuna imisebenzi yethu, ikhuluma kakhulu kunamazwi ethu. Njalo unjalo sifana nje kubukeka ngathi silwisana nomoya. Babe lapho ke bahamba futhi bonke bejabule kakhulu ngomhlangano, futhi bakhohlwa ukuhamba naye. Kwase kungena inkathazo, udevel kufanele ukuthi wasukuma emva kwabo wathi, nampa yawohlelweni lwabo olukhulu. Ngakho lesi yesikhathi sami sokuthi ngingene. Ndangu Eza ehla ngo eqala ukuphephetha umoya wakhe omdala wobuthi phansi. Izinsuku zezimangaliso selwedlule, konke kube yisikejane somuzwa nesasasa. Amagagasi aqala ukufika, nodeveli ehlezi phezu kwawo wonke amagagasi ethi, sizomthola, sizowocwilisa. Futhi umkhumbi omdadlana wagcwala amanzi, izigwedlo zaphuka, nesixobo sensi kasawa, wonke amathemba lalingasekho. Leso sikebhe sidadlana sikhuphuka sigcwele phama amanzi, futhi sacwila. Futhi manje wonke amathemba alisekho futhi. Kodwa niyazi ukuthini, ngijabule kakhulu kusho lokhu kini manje. Ngenkathi bemshiya, wenzani na? Wagibela igquma eliphakeme kunawo wonke lalikhona ezweni. ngenkathi ephakama kakhulu wayekwazi ukubona kude futhi wayebabhekile ngaso sonke isikhathi. Ngikholwa ukuthi wenze into efanayo, angikholwa na wasibona obishini lwethu. Yebo, nakho la babekhona obishini elunjalo, futhi emva kwesikashana esiphephweni nawo wonke amathemba lalingasekho kwenye imvuselelo kwelinye izwe, babezominza bengakafiki lapho. Nangu eza ihamba phezu kolwandle, ihamba ekhuphukela kubo ngqo, futhi khona kanye emva kwawo wonke lo mhlangano bufakazi babesamesaba, bathi kubukeka kusasipoki. Ya ya kunga angase abe umoya. Lapho esishiya wakhwela ngaphesheya kweCalvary, wadlulela ngale, wagibela wadlula, wagibela waze wadlula ilanga, inyanga nezinkanyezi, njengoba ibandla likamfowethu Outlaw lalicula ngobunye bosuku lathi, dlula uJupiter, uVenus, uNeptune noMars, wagibela waze washaya Milky White Way, wayeseqhubekela ezulwini ngaphezu kwezulu, futhi wangena wathi ngu ngaphezu kwezulu, futhi unegama ngaphezu kwakho konke okuqanjwe phezulu. Lapho kumele abheke phansi ukuze abone izulu, iso lakhe likumzwilile, futhi ngiyazi ukuthi ubhekile kulobu busuku, nazi na kulungile. Futhi uzayihamba eya kubo phezu kwamanzi, into kuphela eyayingabasiza futhi babeyesaba. Kuhlekisi yini lokho na? Into kuphela eyayingabasiza babeyesaba, futhi kube njalo namanje. Into kuphela eyayingasiza abantu kubukhomanisi kuzo zonke lezi zinto, abantu baseMelika bayayesaba, bathi kubukeka sasipoki. Kungaba yilokho noma lokho, ungakwenzi lokho. Kungani ungamemi esikebheni kulobu busuku uthi woza Nkosi Jesu? Khona-ke into izodamba, ngeke ithathe isikhathi eside size sibe sogwini. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje manje. Baba wethu wasezulwini, indlela encane eluhlaza kangaka yokuletha umlayezo esigejaneni sabantu abahlakaniphile, kodwa ngeliqiniso Baba ukuthi uzobahumushela esimweni sengqondo obekuhloswe kuso, ukuthi kuzohamba ngencazelo yothando nenhlanganyelo kanye nokukholwa ebantwini. Futhi manje Baba siyakhuleka ukuthi usithethelele kukho konke ukuphambuka namaphutha ethu. Sikhuleka ukuthi umoya wakho ongcwele uzoza phezu kwethu manje. Sishilo ukuthi unguye izolo lamuhla naphakade, khona-ke imisebenzi oyenzile ibandla liyoyenza futhi. Siphinde sacaphuna amazwi akho Nkosi kodlula amazulu nomhlaba, kodwa izwi lakho aliyi kudlula. Futhi wena wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Manje unyaka wabezizwe usufikile, uyena uNkulunkulu ongaphakela ingxenye yabantwana bakho ukudla kukodwa ukuhle, futhi ukushiyele abanye etafuleni, ngoba ulungile, uhloniphekile, ungcwele, awukhethi ibala lomuntu. Futhi ngenkathi wena unikeza amaJuda isibonakaliso sawo sokugcina, abaningi babo babona ukuthi lokho okwakhulunywa ngakho umbhalo wathi lokho kuyokwenzeka, futhi nakho la kwakukhona. Ngenkathi uya kulelo elincane iqembu elilahliwe lamaSamariya, bakukhona into yokuqala eyenzekayo, bakukholwa. Futhi manje nangu wena mnyango bezizwe, lokho kwakungukuvalwa kunyaka wabo, futhi lokhu ngokuvalwa kunyaka wabezizwe. Nkulunkulu, sikholekela ukuthi bonke laba bantu phakathi lapha kulobu busuku abaphiwe umoya ongcwele bazodedela ukukholwa kwabo kuNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu angakusebenzisa ukuletha ubukhona bukaJesu Kristu phakathi kwethu kulobu busuku. Siyakucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Ngiyangazi, ngicabanga ukuthi bekufanele sivale lapha kusenesikhathi impela, kodwa sivele nje kusasebusuku singeke sibe late kangaka. Sizothatha nje isikhathi esincane bese sibiza umugqa womkhuleko, kangangoba singakwazi ukushaya umugqa, futhi sibashayise umugqa, futhi sibakhuphule, futhi sizokhulekela abagulayo. Manje uphi uBhili na lokuqala? Lokuqala kuye ekhulwini, uthe ukhiphe kusukela kwelokuqala kuye ekhulwini amakhadi omkhuleko. Kulungile, manje asibashayise umugqa nje njengoba beza manje. Lokuqala, bani nalelo khadi lomkhuleko na? Luthini uhlamvu na? Thina ini aye ayi njengokuthi Indiana ayi kulungile ayi wokuqala ubani onekhadi lomkhuleko na mninikazi na woza ngapha ngo mninikazi uma uthanda lesibili uma nje uzophakamisa isandla sakho manje lesibili uma ngisizeni abanye Oh elesibili ngiyabonga elesithathu ubani onelesithathu na kulungile mnumzane elesine kuhle manje lokho kunjalo bangenisi elesihlanu elesihlanu ngisizene othile uma uthanda ikhadi lomkhuleko lesihlanu lesithupha kulungile kulungile isithupha isikhombisa isishiya galombili ubani onelesishiya galombili na angizange ngilibone ingabe ilelinenekazi lapha na ngikhole ukuthi yilo lokho ke kulungile isishiya galombili isishiya lunye isishiya kalolunye ininekazi lapho eleshumi kulungile mnumzane ishumi nanye ngenza lokho ukuba vimba bangaxubani omunye komunye niyazi futhi lena yindlu kaNkulunkulu ayinkundla yemidlalo niyabo ishumi nani nye ishumi nambili ishumi nantathu ishumi nane angiliboni ishumi nane Gulungile, ishumi nanhlano, ishumi nesithupha, ishumi nesithupha, ishumi nesikhombisa, ishumi nesikhombisa. Mhlawumbe omunye uyisithulu manje noma omunye akakwazi ukusukuma esihlalweni noma ukuthile sizohamba futhi sizokhulekela wonke umuntu ozayo futhi ofuna ukukhulekelwa ngamuva nyana nje thina lona umhlangano nje omncane wesingeniso kulobu busuku sizobe sithatha isikhathi esidanyana njengoba siqhubeka. 18 Kukuphi lapho na cishe ishumi nanhlanu ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili amashumi amabili amashumi amabili amashumi amabili amashumi amabili awu ake kungahle kube umuntu osto awu othile uvele wangena waphuma ubhili uthe abezwa kahle kakhulu ngemuva kulungile ngingathanda ukubuza lokhu-ke ake silinde umzuzu nje ngifuna amashumi amabili uma bephumile bafakeni emgqeni ngo sizoqala siqhubeke ngo kulungile manje bangaki phakathi lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi uyakukholwa ukuthi unokukholwa okwanele ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na ake sibone izandla zakho yonke indawo manje ilokho-ke kulungile kukuyo yonke indawo nje manje ngenkathi abasizi besanakekela izansi lapho ngingathanda ukulibuza lokhu ngininika umbhalo uma kwenzeka ngesinye isikhathi ungibamba ngiphumile kuleli bhayibheli woza ungitshele niyabo kulungile bukani kwakukhona owesifazane ngesinye isikhathi owaye ngenalo ikhadi lomkhuleko singasho kanjalo kuzokala lokho ngokwami ngethemba ukuthi akuzokali kungukuthi kokungcwele kodwa wayenomopho futhi wathi uma nje ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda niyayikhumbula indaba na impela niyayikhumbula kulungile kodwa-ke wathinta ingubo yakhe manje phuma wayengeke akuzwe ngokwemvelo ngokuphathekayo ngoba ingubo yasepalestine iyantaza yingubo ende futhi ngaphansi kwayo kunengubo yangaphansi esusa uthuli emilenzeni yabo futhi akasoze ayithinta wavele wathinta umphetho wengubo yakhe futhi ngisho nompostoli uPetro wamkhuza noma wamkhuza lapho ethi ubani ongithintile wathi kodwa ngiyabona ukuthi sengibe buthakathaka amandla aphumile kimi manje bangaki kini okholwayo ukuthi unguye zolo namuhla laphakade na manje ebhekisisani lesi sigejane esikhazimulayo sabelusi lapha manje manje bazalwane umbhalo usifundisi yini ukuthi ungumpristi omkhulu khona manje ongathintwa umuzwa wobuthakathaka bethu na manje niyabo bangaki phandle lapho abakholwa ukuthi ungumpristi omkhulu ongathintwa ye manje uma engumpristi omkhulu ofanayo uyokwenza okufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi ngabe kunjalo na manje ubuyokwazi kanjani ukuthi wayezenzisa na manje nakho kuyikho ngisanda nje kusho ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwabantu bakhe konke lokho uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela kuJesu niyakukholwa lokho na wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kuthi konke uJesu ayeyikho wakuthululela ebandleni umoya ongcwele ngabe kunjalo na ngakho ngokuNkulunkulu kithi uNkulunkulu kuwe akunjalo akukwenzi lutho akuyona intaba engcwele noma ibandla elingcwele ngomoya ongcwele hayi abantu abangcwele umoya ongcwele niyabo ngomoya ongcwele kubantu hayi abantu abangcwele umoya ongcwele niyabo futhi yileyo into futhi kulomoya ongcwele kuneziphiwo futhi iziphiwo zehhovisi zebandla abapostoli abaprofethi abafundisi abavangeli abelusi ngabe kunjalo na konke okokwakha noma okuhlanganisa ibandla kulilethe enqubweni ngabe bangetshele lapho usulungele kulungile okukuletha ekuhleleni manje ngizokucela ukuba ungenzele into eyodwa manje uma uthanda uma nje usinika zonke izethameli ngethemba ukuthi ningangiqonda kahle impela manje ningacocumi manje niyabo vele uthule impela kusukela kulesi sikhathi kokuqhubeke ningacocumi niyabo ngoba kungaphansi kokubona kufihlakeleyo futhi lapho uhamba ungumoya futhi uyaqonda ukuthi ungumoya uma ungenjalo ufile niyabo moya lapha lo moya ongcwele unokuxhumana nawo wonke umoya ophakathi lapha bangake kwaziyo lokho na imimoya yomprofethi Thobela niyabo ngakho iyaxhumana bese kuthi ke lapho uhamba niyabo lokho kuyaphazamisa niyabo manje kuzoba nalokhu emsambo kuhamba ngoba nginalo womuntu engixhumene naye niyabo bese ke bayeza futhi masinye umoya ongcwele ukhuluma nabo khona ke niyabona khona ke abanye bemile ukuthile kuzonyakaza futhi kuzokwenza ngapha bekungekho noyedwa ukuthi yabo awazi nje ukuthi wenzeni khona ke udidekile nje ngakho uma uthanda cishe imizuzu eyishumi nje ukudlula kulowo muqa noma eshumi nanhlanu manje ngaphambi kokuba ngenze lokhu ngizokubuza ukuthile bangaki kulowo muqa abayeze ihambe kimi na phakamisa isandla sakho nonke uyisihambi bangaki ezethamelini uyisihambi kimi na phakamisani izandla zenu uma wazi ukuthi angazi lutho ngawe vele uphakamise isandla sakho niyabo ngiqagele wonke umuntu lapha ngokubona kwami ukuthi angazi umuntu angazi ngaphandle kwababili balaba befundisi phezulu lapha emsambo ababili noma abathathu balaba umfowethu Khopo nabanye ngiyabazi kodwa phandle ezethamelini angiboni umuntu oyedwa lapho engibaziyo ukubiza igama lakhe ngalesi sikhathi kodwa ngamunye wenu uNkulunkulu uyakwazi wazi khona lapho ohlezi khona ngendlela yami yokubona uNkulunkulu wazi ngaphambi kokusekela kwezo ukuthi uyobe uhlezi lapho uma engongenasiphelo impela kanasiphelo wazi konke ingane eso sizathu ekwazi ukusho ukuphela kusukela ekuqaleni akanasiphelo Manje nansi ngabe yilesi lesi sigule lapha ungasondela nje kancane nenekazi na manje nasi impela sicawu seBhayibheli sika Johane ongcwele isahluko sesine lokho nje engiyisanda ukukhuluma ngakho umunye wemifanekiso yomhlangano obufakazi nansi indoda emhlophe owesifazane oyikhaladi lowo kwakunguJesu umJuda nowesifazane ongumSamaria izinhlanga ezimbili impela futhi ngakho wazama ukumtshela khona ngalokho ngesilo isiko kodwa wamtshela kanye ukuthi kodwa wamazisa ukuthi uNkulunkulu wenza bonke abantu wonke umuntu njalo sonke siphuma ku-Adam no-Eva lowo ngubaba nomama wethu sonke zonke izidalwa ezingabantu lapho thina zakhushulwa khona umbala wasishintsha umhlophe onsundu omnyama ophuze noma ngabe kwakuyini akuhlangene ngalutho nakho ngamunye wethu anganikeza okunye ukuthekelelwa ngegazi sonke siNkulunkulu owenziwe ngazo zonke izizwe igazi lilodwa kunjalo ngakho leyo nto endala yayifile ngenkathi uJesu efika leyo mpikiswano endala ababenayo wabazisa ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu wamaSamaria ngokufanayo nje njengoba wayengowamaJuda futhi ubaba wayefuna abanjalo ababezomkhonza ngomoya nangeqiniso akunendaba ukuthi babe yini uPetro washo ephezulu lapho wathi indlu ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akahloniphisizwe kepha bonke abamesabayo kunjalo ibiza awu nangu impela uJohane ongcwele wesine siyizihambi omunye nomunye manje lokhu kufanele ukuchazulule ake ngilitshele ngingumfo wenu ngingumfo wethu Branham umfo wenu kodwa angisiyena umshumayeli enikwaziyo ngingathanda ukuba kodwa anginayo imfundo yanele yokuthi ngizibize ngomshumayeli kodwa lena inkonzo yami anginika yona isipho naleso sipho singukunyakazisa ibandla ukuniletha ekwamukeleni ukufika kukaKristu ukubuya komoya kaNkulunkulu ebandleni kukuwe umoya ofanayo kungangabi esiphiwo isakhiwo esifanayo kodwa umoyo ofanayo kukhona ukubonakaliswa okwahlukene kodwa umoyo ofanayo ngaso sonke isikhathi umoya ongcwele ofanayo eninawo ungumoya ongcwele ofanayo enginawo umoya ongcwele ofanayo sonke esinawo konke ngabantwana bakaNkulunkulu bese kuthi-ke kungani sihlangana ndawonye ngokomoya manje khona-ke lowo moya ongcwele ukhona futhi uma izifo futhi uma abantwana befika lapho lowo moya okhona uyazihlonza futhi ungakwazi ukukuhlonza njenge isiphiwo sesiprofetho noma hhayi isipho sesiprofetho angazi ngithi nje nguKristu ngiyabo ehla phakathi kwethu ngoba uqala kushaya uhlobo oluthile lwegama kokuthile usuxovekile wonke ngakho-ke ake sithi inkosi yethu uJesu Kristu phakathi kwethu niyabo ake sisho nje lokho manje simi lapha sikhuluma nalo wesifazane angemazi angikaze ngimbone ubukeka ephile saka ngase abele nkathazo yasekhaya inkathazo yezezimali angahle abe umlingisi mina angahle abe ngumKristu angahle abe yisoni angimazi uvele weza lapho kodwa noma yini amtshela yona uzokwazi ukuthi kuyiqinisa noma qha uyovuma ukukuvuma lokho hawu uma engamtshela ubekukade kuyikho njengoba atshela uFiliphu njengoba atshela uNathanayeli njengoba atshela wesifazane emthonjeni noma uma emtshela okwakuyikho impela angakholwa ngekusasa khona-ke ngabe kunjalo na nizokukholwa nonke uma ezokwenza na manje nakho la sikhona nandi ibhayibheli nangowesifazane futhi nakho simi khona lapha phambi kwenu nonke siphakamise izandla zethu ukuthi asikaze sihlangane ngaphambilini asazani futhi singabohlanga oluhlukile lwabantu yena ngingum-Anglo-Saxon futhi ungum-Afrika manje silapha siphelele nje njengoba kungaba njalo manje dadewethu ukuxhumana nawe nje isizathu sokuthi ngikubize ngokuthi dadewethu ngoba ngenkathi ngiqalaza umoya wangibamba futhi ngazi ukuthi ubungumKristu kunjalo ngumKristu manje angikwazi manje ngimi lapha nje uyazi ukuthi kukhona okuthile engikwenzayo ngixhumana nje nomoya wakho ngiwuqalisa ngakulaba abanye abantu ngikudonsa ngikukhuphule nje njengomuntu oyedwa manje uma uKristu engasebenzisa mina njengesiphiwo manje ngahle abeke ugcobo lwakhe phezu kwami ufanele alubeke phezu kwakho ngesikhathi esifanayo kungenjalo ngeke kusebenze kuthatha thina sobabili kukwenza kusebenze owesifazane wathinta ingubo yakhe uJesu wakazanga ukuthi ngubani okwenzileyo kodwa wathi ngiyabona ukuthi amandla aphumile kimi niyabo kwakungeyena wathi ukukholwa kwakho kukusindisile niyabo kwakungukukholwa kwakhe manje angikwazi kodwa uma ezokutshela ukuthile ngempilo yakho mhlawumbe ukuthile aze ngakho lapha othile omzele lapha ukuthile okwenzekile okungalungile noma yini efana naleyo uzokwazi ukuthi kuyiqinise noma qha bese kuthi-ke uzokukholwa kwangathi inkosi uNkulunkulu ingapha khona yisicelo sami manje niyabona ukuthi kungibeka kuyiphi indawo na nasi isikhathi manje lapho engikushumayele futhi engakusho ngaye kufanele kusabele noma kuphakathi kokuthi ngikhulume okuthile okuyiphutha ibhayibheli lasho okuthile okungalungile uKristu akaphili noma niyabo kuphakathi kokuthi inkolo yethu ilungile noma ilungile kufanele kukhonjiswe khona manje phakathi kwaso sonke lesi sigejane esihle samadoda lapha niyabo naba abefundisi bakaKristu behlezi lapha thina ngime phambi kwamakhulu ezinkulungwane angikwazanga ngishone kukhuluma ulimi lwabo futhi ngibone into yenzeka nje phambi kwabahedeni izinyanga bathakathi nalokho abakubiza amadoda angcwele asendiya nabahamba emlilweni nakho konke okunye futhi ngibone amandla kaNkulunkulu ehla futhi kodwa uKristu uma engeyena ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi ngifuna ukumthola yebo owesifazane hayi umzenzisi umi lapha ngesizathu futhi leso sizathu lokho kufanele impeleni ngokusho kukadokotela ufanele abhekane nokuhlinzwa kunjalo futhi lokho kuhlinzwa yisimila kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje uyakholwa ukuthi uyazi ukuthi isimila sikuphi na uyakholwa ukuthi ubengangitshela na uyangikholwa na sisebeleni sisesifubeni sakho sangakweso kunxele kulungile kulungile hamba kukhole manje futhi awusoze wadinga kuhlenzwa uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu osezulwini uzokususa kuwe. Sawubona ninikazelise elincane siyezihambi komunye nomunye ngiyacabanga kuhlangana indoda nosifazane nje kodwa uJesu Kristu uyasazi sobabili wazi konke ngawe wazi konke ngami ngencike yakhe nje futhi uyakholwa ukuthi ukhona futhi ubengembula ukuthi ngawe na bekuyokwenza ube nokukholwa kuye ukwazi ukuthi ulapha na ubungemukela noma yini oyicelayo na ubuye kwenza. Leyo ndoda ihlezi lapho ibambe isilevu sayo kanje ihlezi khona lapha ihlezi lapho ikhuleka ngesimo sokwethuka kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke ukwethuka sekuhambile kuwe manje manje ngabe kuyiqiniso lokho na phakamisa isandla sakho ngifuna ukunibuza ukuthi uthinteni ube nokukholwa ukuletha umoya ongcwele usuke lapha uphumele endodeni ngikaze ngimbone empilweni yami uyisehambi kimi ngokwazi kwami kodwa ube nokukholwa yilokho kudingekayo ukukholwa ukukwenza ukukholwa nje ngibuka nje ukukhanya ninike nasibona isithombe sakho na ngikholwa ukuthi banaso lapha noma bazoba naso kuwele ngapha kusuka kuwe futhi kwaphuma ngiyakubona kumi phezu kwendoda lapho kudingeke nje ukuba ngikusho. Manje kunendoda ehlezi lapho indoda nje ehlezi emhlanganweni futhi uyagula ubukade ukudokotela ubenese luleko esivela kuye kodwa uyasesaba iseluleko sakhe. Kunjalo iqiniso lelo akukho kubi kulungile inkathazo yeninekazi ilokho kungalungile ngawe ngiyambona ngenkathi ukucilongwa lokho akushilo kulungile kimi ukuba ngisho ukuthi kuyini na ufuna ngikutshele ukuthi kuyini na eqinisweni kundawo yimbewu ebekwe endaweni engafanele imbewana futhi kubambeke kulokho ishubhu esikhundleni sokwehla ngesibeletho kubizwa ngeshubhu elikhulelwe futhi ufuna ukuhlinza futhi uyakwesaba ukuhlinzwa. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho iqiniso lelo.
You want to be made well? Go believe on the Lord Jesus Christ.
Beatrice ufuna ukuphiliswa na hamba ukhole enkosini uJesu Kristu futhi uyakusindiswa. Uyakholwa inkosini uJesu ukuthi lokho lonke iBhayibheli ela profetha ukuthi kwakuyofezeka na? Indoda siyizihambi komunye nomunye uyakholwa ukuthi inkosi uJesu ilapha ukuzokusiza na? Uyakholwa uma ezongembulela lokho okufunayo kuye ukuthi uzokuphiwa na? Uyakholwa. Kubeka nokubona wesifazane eza uhlezi khona lapha engibuka ehlushwa yintiziyo umfutho wegazi ophakeme egqoke izibuko ukame izinwele zakhe zabheka emuva ukuthi anikuboni lokho kukhanya okulenganga phezu kwesifazane lapho na bheka phakamisa isandla sakho nenekazi nakho la ukhona uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje na kholeke yanekhaya futhi uphile. Ngilazi ninekazi angikaze ngilibone empilweni yami liyisihambi kimi inkathazo yakho leyo ube nokukholwa okwanele ukuthi uthinta ingubo yakhe ukuze aphenduke kanjalo awukwazanga ukungakukholwa ubungakwenza na uzoba nokuphulukiswa kwakho khona-ke ngifuna ukunibuza yini abengayithinta phandle lapho na ngiqagele abafide engamashumi amathathu kusuka kimi akazange akangithinti uyamthinta niyabo yilokho kuyikho umthintile futhi wavele waphendula nje niyabo uma ibandla lingakele livuke kulokho futhi liqonde ukuthi kuyini lokho. Kulungile, yibani nenhlonipho manje, ningesabi, ningesabi yimi, washo iNkosi uJesu. Niyazi ukuthi akumina isizathu, futhi kufanele kube ngumoya othize namandla ngakho noma yini ocabanga ukuthi kuyikho kimi nguJesu Kristu onguye izolo lamuhla naphakade eqinisekisa impela akusho. Manje mnumzane, ngingakwazi futhi thina sizihambi komunye nomunye uma iNkosi uJesu izokwembula ukuthile ngawe, noma ukuthile okufunayo, noma ukuthile okufunela omunye umuntu, kumbe noma ngabe kungaba yiluphi udaba, uzomkholwa angeke na? Uzohlinzwa, ufanele uhlinzwe futhi ngoba uke wahlinzwa, futhi lokho kuhlinzwa kwakungokwenzo amatshe, futhi usubuyile futhi. Lokho isimo samakhemikhali omzimba wakho esidala lokho, futhi lokho kuphela okungakubangela kube yikho njalo kungokuba uNkulunkulu asuse ingxenye yekhemikhali yomzimba wakho okubangela ukuthi kuqubuke okungenani, yilokho kwashiwo ngogogodele isifo. Umkakho umi khona lapho ezansi emgqeni omkhuleko ngenxa ye efuna inkathazo yezinso, naye kunganjani nje ujike wehlele lapho ubeke izandla zakho phezu komkakho futhi umkhulekele na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke iNkosi uJesu uzokwenza futhi enze futhi aphe futhi amenze aphile na? Baba wethu esezulwini, njengoba bebeka izandla omunye komunye, ngiyamlahla udeveli okwenzile, futhi sengathi bobabili bangaphulukiswa futhi baye ekhaya futhi baphile ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Sibe khona Baba egameni likaJesu Kristu ngiyakucela, amen. Kulungile, ungangabazi enhlizweni yakho manje, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, khuma emgqeni dade, hamba naye ngo uye ekhaya futhi ukhohlwe ngokuba ube nakho futhi uphile. Ngikholwa ukuthi iNkosi uJesu Kristu inguye izolo namuhla naphakade. Ngiyakholwa ukuthi ukhona manje. Ngikholwa ukuthi uyimbali yaseSharoni, umduze wesigodi, inkanyezi yokusa. Ngiyakholwa ukuthi ukhona namuhla, ebonakala phakathi kwabantu, ekhombisa kubo ukuthi ukuphela kuseduze, nokuthi maduze uyeza ukuzohlwitha ibandla. Nenkonzo yabefundisi bakhe lolongeleka enkonzweni yakhe uqobo ayenayo lapha emhlabeni ukubamba ibandla lonke. Ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke. Kulungile manje, ngiyacela kanjani, ngiseqile isikhathi sami, ngiyaxolisa. Ake sibe nalo wesifazane oyedwa lapha, khona-ke ubungakwenza nje umzuzwana nje. Sawubona dade wethu, ubuphezulu lapha, ngakho ngicabanga ukuthi udinga ukukhulekelwa, noma ngizobakhulekela bonke abanye, kodwa ngiqonde kuwe kube ukubona okufihlakeleyo, noma esingakubiza niyabo, noma ngabe kuyini. Uyangikholwa ukuthi ngincekwe yakhe ngayo yonke inhliziyo yakho, na inkathazo yakho isesifubeni sakho, kunjalo. Kodwa kuhlezi kukhona omunye umuntu ovela lapho, ngumyeni wakho, akekho lapha, kodwa ubunaye engqondweni yakho, ubumkhulekela kunjalo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe, na isemhlane wakhe, ngakho kunjalo, kunjalo na? Manje uyakholwa ukuthi uzokoduka umthole ephilile na? Kulungile, khona-ke uqhubeka ngokulokho. Uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, futhi uzokuthola ngendlela nje okholwa ngayo. Manje uma ungangabazi, uzothola ngaleyo ndlela nje. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Dede wethu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaphulukisa isifo sokuqaqamba kwamalunga futhi aphilise umuntu na? Qhubeka nje uthi makabongwe uNkulunkulu ngokungiphulukisa. Manje ukholwa yinto efanayo ukuthi ukwethuka nesifo samathambo kuzohamba futhi uzophila na? Khona-ke qhubeka uthi ngiyabonga Nkosi, kholwa ukuthi uyakwenza. Bheka ngapha, njengoba uza dade wena, uNkulunkulu angaphulukisa isifo senhliziyo ngendlela efanayo njengoba engaphulukisa noma yini enye. Ukukholwa lokho? Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Khona-ke phakamisa izandla zakho uthi ngiyakwemukela. Hamba uqhubeke endleleni yakho, wemukela uKristu futhi uphiliswe egameni leNkosi uJesu. Hamba ukholwa. Kulungile, indoda ikhubazekile ngokukhubeka, woza ngapha mnumzane, ngiyabona ukhubazekile. ngibheke ukholwe. Uzokukholwa na? Kulungile. Uma uzokukholwa, sonke isifo samathambo sizokushiya futhi uzokoduka uphile. Uyakholwa ukuthi uzokwenza lokho na? Khona-ke uma ukholwa, qhubeka nje uhamba futhi uthi bakabongwe uNkulunkulu. Ngifuna ukukubeka izandla lapho udlula. Waza uthi ngiyabonga, uthi makabongwe futhi adunyiswe uNkulunkulu, futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ku. Ngifuna ukukubuza ukuthile ngaleyo ncwadi eyigugu ekhwapheni lakho, ukuba-ke ngibeke izandla zami phezu kwakho na, ubungakholwa ukuthi uzophila na? Bese-ke egameni likaJesu Kristu, hamba futhi usinde. Amen. Kulungile. Woza, ucabangani dade na? Lezi ziphonso zokwethuka bezilokhu zikuhlupha, uyakholwa ukuthi zizohamba manje na? Njengoba udlula ethunzini lesiphambano, qhubeka uthokoza uthi azisophinde zingihluphe. Bheka ngapha mnumzane, eziningi izinto ezikuhluphayo njengendlala nokunye nokunye, kodwa into yakho esemqoka yinkinga yenhliziyo. Hamba endleleni yakho uthi ngiphulukisiwe egameni lenkosi uJesu yonke inhliziyo yakho. Kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Bheka ngapha nenekazi, uyakholwa ukuthi inkathazo yakho yeqolo izolunga, futhi uya ekhaya futhi uphile na? Kulungile. Qhubeka nje uhambe uthi makabongwe uNkulunkulu onikeza ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Inenekazi linenkinga yamanenekazi, futhi ngiyabona ukuthi likhathazekile, liyacinana enhlizweni yalo. Woza udlule futhi uthi ngikholwa ngenhliziyo yami yonke, ngiya ekhaya kuzoyeka ukungihlupha futhi ngizoba kahle. Kholwa manje uthi makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Nakho kufika umuntu kubukeka sengathi ufanele abe nokukholwa. Uma odlula nje ngibeke izandla kuwe, iBhayibheli lithi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda. Uyakukholwa na? Woza ngokhona-ke egameni likaJesu Kristu, kwangathi angaphulukiswa. Amen. Ukwethuka isifo samathambo nokuba buthakathaka, amajaqamba nenkinga yenhliziyo, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uzosinda manje na? Ungavele wehle ngomgwaqo ujabule nje uthi makabongwe uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uzokunika kunqoba. Uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Kulungile. Ukhona omunye ozayo manje? Kulungile. Uzokholwa na? Kuthiwani uma nje ngibeka izandla zami phezu kwakho futhi ngingasho lutho na? Uyazi, ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe. Ungathini uma ngibeka izandla zami phezu kwakho? Ungacabanga ngenkathi umemeza lapho emizuzwini embalwa edlule. Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi kukushiyile? Ungakukholwa na? Kulungile. Qhubeka ngo bonga inkosi futhi uye ekhaya ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Kulungile, ngiyahamba. Kulungile, letha lelinenekazi. Ucabangani dadewethu, njengoba uza, uyakholwa ukuthi yena uma ngishilo noma yini, noma ngingashongo lutho, uzophila noma kanjani? Ungakukholwa lokho noma kanjani? Uma ngimane ngibeke, kukhona uhlobo oluthile lomoya lapha, niyakwazi lokho? Uyakholwa ukuthi ngumoya wenkosi ophezu kwethu na? Uyakholwa? Khona-ke umhlane wakho enkatha awu sengini tshelile noma kanjani? Ngakho qhubekani, niyabo, qhubekani, kholwani, kukholweni, kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu. Bangaki okholwayo phandle lapho ngayo yonke inhliziyo yakho manje na? Uyakholwa unguNkulunkulu? Uyakukholwa lokho na? UnguNkulunkulu ophahleni lwendlu, UnguNkulunkulu ebandleni, UnguNkulunkulu ebandleni, UnguNkulunkulu yonke indawo, UnguNkulunkulu. Ngicabange ukuthi ukukhanya kwakulandela inenekazi, kodwa bekuyilelo nenekazi eliyikhaladi elalihlezi lapho. Wena ya uyangikhola ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe na? Lelo nenekazi eliyikhaladi elihlezi lapho elifake isigqoko esimhlophe nengubo ebukeka imhlophe, uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ngenkathi usaxhumene nomoya wakhe yini engalungile ngawe na? Ungakwamukela na? Khona-ke inkinga yesinye sakho ngeke isakuhlupha. Ngabe uzokwenza? Ngabe uzongenzela umusa manje? Beka izandla zakho phezu kwenenekazi elihlezi eduze kwakho, ngoba likhathazwa ngamehlo alo. Kulungile. beka izandla phezu kwakhe kulungile ungangenzela umusa ngokulandelayo na inenekazi lihlezi eduze kwakho lihlushwa isifo sohudo isifo sohudo isifo sohudo kunjalo phakamisa isandla sakho beka isandla sakho phezu kwakhe ukucele lokho uzosinda kuthiwa lingenenekazi lihlezi eduze kwakhe uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke enenekazi na inkathazo yakho isohlangothini lwakho uhlangothi lwakho lwesokudla kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho izokushiya uyakukholwa na kuthiwa lingenenekazi elihlezi eduze kwakhe uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uneziphonso ezicinanisayo awukwazi ukutshela umoya wakho kahle uzokwenza manje ngoba kuhambile amen uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na beka izandla zakho phezu komunye nomunye manje manje ngenxa yalabo abahlezi eduze kwakho ingabe ulikholwa na phakamisa isandla sakho uma uyikholwa manje beka leso sandla esikholwayo phezu komunye umuntu nakho uNkulunkulu akushilo wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda umoya ongcwele uphandle lapho ngokufanayo nje njengoba unjalo phezulu lapha kula madoda ukhona yonke indawo uyakukholwa na khona-ke khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye beka isandla sakho phezu kwabo futhi ukhuleke manje khulekela umuntu baba osezulwini seletha kuwe lezi zethameli zamakholwa sikubonga ukuthi ubukhona bakho bulapha nathi asikuzwa wena nje kuphela kodwa sikubona usebenza phakathi kwabantu bakho uqinisekisa izwi lakho ngezibonakaliso ezilandelayo manje baningi abagulayo ezethamelini amahora aseleyithi kodwa nkosi wena umkhulu unkulunkulu namandla onke ngiyakhuleka ukuthi uzozwa umkhuleko wenceku yakho futhi njengoba laba abakholwayo bebeke izandla omunye komunye bekhuleka umkhuleko wokukholwa futhi wena wathi umkhuleko wokukholwa uyakuzindisa abagulayo unkulunkulu uyakubavusa baba iqembu lingaka labangakholwayo elingasenza uma singabukholwa bukhona bakho lapha kanye nathi manje emva kokuba sesikuzwile sibone izwi lakho sishumayele izwi lakho sibona izwi lakho lisebenza ngathi zonke lapha endlini sizwa ubukhona bakho sazi ukuthi ulapha futhi manje silalela imiyalo yakho njengamakholwa ukubeka izandla phezu komunye nomunye ukuze umkhuleko wokukholwa usindise ogulayo manje nkosi yizwa umkhuleko wami ngibeka umkhuleko wami phezu kwe-altare ngibeka ukukholwa kwami phezulu lapho nabo futhi egameni likajesu kristu siyahamba ukuyohlangabeza udeveli enseleleni yakhe yokungakholwa uma sathane kulaba bantu bayeke siyakuyala ngonkulunkulu ophilayo egameni likajesu kristu ukushiya abantu futhi uphume kubo ukuze baphile nina nonke enikholwa ukuthi ikholwa linezandla phezu kwenu futhi uyakholwa ukuthi ubukhona bukankulunkulu bulapha manje uma ungesabi uma wesaba futhi uthi o angaze khona-ke isikebhe sakho esincane singase sicwile kodwa uma nimuzwa esho emlayezweni wakhe ungesabi yimina uJesu Kristu sona impela isimemezelo sebhayibheli senziwe saziwa kukhona ukukholwa okwanele khona lapha manje uma nje ubungesabi kubonakele sengathi kukhona okuthile okufuna ukukuvimba ukuthi wena uthi o angazi mina ngike ngaba semihlanganweni ngaphambilini nebo ngazi kahle nje ukuthi ucabangani nebo akumina nguye ongitshelayo uma uzokwenza lokhu ukhumbula ngikusho njengomfundisi njengomfo wenu manje uzodedela yonke leyo micabango ihambe eceleni futhi wazi ukuthi ikholwa libeke izandla zalo phezu kwakho futhi uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda futhi uma u-Abrahama ubaba wethu wakholwa nguNkulunkulu iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngezithembiso kangakanani-ke inzalo yobukhosi ka-Abrahama ifanele isikholelwe isithembiso sikaNkulunkulu na uyakwamukela na uyakukholwa na futhi uma ukholwa ukuthi kuyiqiniso fakaza kuNkulunkulu sukumani nime ngezinyawo zenu ngobufakazi bokuthi manje ngiyakwamukela ukuphulukiswa kwami ngikholwa ukuthi ngiphulukisiwe ngoba ngisebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ikholwa libeke izandla zalo phezu kwami makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba amen.